Impela ngijabula kakhulu ukubona abaningi impela bephumile kulobusuku emva kokuba mina nginihlalise kwaze kwaba phakathi nobusuku izolo ebusuku. Angicabanganga ukuthi benizophuma nonke namhlanje, kodwa kubukeka sengathi nizophuma niye esikoleni sangesonto, nalokho kuhle kakhulu. Manje siyatadisha futhi sizama ukuthatha isikhathi sethu nje phezu kwalemfundiso yebandla, futhi ngiyayifundisa nje. Manje kungahle kube khona izihambe ezithize kanye nathi, lokho angikwazi. Angikho lapha eTabernakele ngokwenele kuba ngazi ukuthi ngubani abangamalunga ebandla. Kodwa ngingamemezela ukuthi lokhu kuzoba ngokwamalunga nje ebandla, ngoba phandle abantu unezifundiso ezahlukene eziningi kakhulu kanjalo njalo. Awu, futhi bayazikholwa lezo zinto, bafundiswe ukuba bazikholwa. Futhi, manje-ke uma uza kwelinye ibandla, mhlawumbe futhi lifundisa into ephambene kakhulu, awu, manje-ke bacabanga, awusho, angivumelani nalokho, niyabo. Awu, asiqondile ukuba sibe hlaza noma ukuba silimaze noma ubani, isizathu sokuba senze lokhu. Manje kholwa yinoma yikuphi okufisa, kodwa ngibeka lokhu futhi kufanele ngikwenze kuqina ngempela, ngoba sifanele sikubethele ngesipikili. Yilokhu iTabernakele elikumeleyo, niyabo, lokhu esikumeleyo nje lapha. Futhi leyo ndlela singethande ukuba nizizwe nikhubekile, futhi nicabanga ukuthi besizama ukunilimaza enkolelweni yenu noma yini enjengalokho. Akusikho lokho nhlobo. Futhi lena isedlula kulokhu cishe njalo eminyakeni emibili noma emithathu ngapha. Futhi lokho esikumeleyo, imfundiso nje esimeleyo, nokuthi sikwenzelani ini ukuthi sikukholelwani lokhu. Futhi ngakho uma kuba khona izihambi lapha esingesilo ilunga lebandla, sijabula ngempela ukuba sibe nani, ukuba nihlale phakathi kule ngxoxo, kulokhu kusa nakulobusuku futhi. Futhi manje-ke ngolwesithathu kuzoqala umkhankaso ovamileyo emhlanganweni, ngiqonde ukuthi eTabernakele lapha. Futhi kade ngingekho isikhashana ngisekuphumuleni okuncane, ngikhathale ngempela, futhi kwadingeka ngihambe kuba ngiphumule isikhashana. Futhi ngisanda kubuya nje, ngizizwa ngikahle, ngizizwa kumangalisa. Futhi ngakho ngizohamba futhi masinya nje uma kuphela lokhu, futhi ngeke ngibuye kuze kube nguJanuwari. Angiyi kunoma imiphi imhlangano, ngiyahamba nje ngiqhube ukuphumula ebengikukho. Kodwa uma singena sithole ibandla lithi ukuba sekuphathekeni kabi lapha nalapha, namanye amalunga abeseqale ukuthi ukuba luvivi kancane, ayahosheka ebamba ubutha obuncane komunye nomunye, nokunjalo kanjalo. Ngajikeleza ngisuka kwelinye ngiya kwelinye, sesizesakuqondisa konke lokhu. Manje sekulungile konke, niyabo. Futhi akukho okungalungile, bekungekho okungalungile kunoma yiliphi lamalunga onke angabesilisa nabesifazane abanomoya omuhle. Uma nje ebengaqonda ukuthi lokho ngudeveli ungena phakathi kwabantu, kunjalo impela, akusiba abantu. Uma ungadedela umfo wethu akubone lokho, khona-ke angebambe butha ngomunye umfo uyophatheka kabi. Uyobe sengathi awu, lokho ngiyamzwela umfo wethu, niyabo. Uma enze okungalungile ngani, bekungesuye umfo wethu, bekungudeveli owenze lokho. Wena uthi awu, lo mfo wenza into ethize. Umfo wenu akakwenzanga lokho, udadewenu akakwenzanga lokho. Lowo bekungudevele ungene kubo okwenzile. Ngakho ungasoli umfo wenu udade, soli udevele, nguye okubangelile. Futhi ngakho manje kulezi zimfundiso zebandla manje zingahle zibe yinqaba kakhulu kuwe, zingahle zibe ngokuthi ungevumelane nazo nhlobo. Kodwa nje yilokho esikukholwayo, siyakukholwa ngenxa yokuthi kuseBhayibhelini futhi sikufundisa ngaleyo ndlela. Manje izolo ebusuku indaba yethu ibithi kungani singesilo ihlelo. Manje siyihlangana ngoba siyibandla, kodwa asisilo ihlelo. Futhi benginikeza izizathu ukuthi kungani singesilo ihlelo. Manje njengoba sivula ingxoxo kulokhu ukusa, ngaphambi kokuba senze njalo, asikhuleke.
Dear God, it's into thy holy presence that we come again to.
Nkulunkulu othandekayo, kusebukhoneni bakho bungcwele ukuba size futhi ukuba sicele ukuhlanzwa kwezingqondo zethu uqobo, imiphefumulo yethu, ukuze sizethule kuwe njengethuluzi obungasebenza kulo nangalo enkazimulweni yakho uqobo.
Father, cleanse my thoughts and my mind and my speaking that it might.
Futhi Baba, hlanza imicabango yami nengqondo yami nokukhuluma kwami, ukuze ungabi yimi ngikhulumayo kodwa umoya ongcwele ukwazi ukugcoba izindebe nangobumba ukuze lulethe amaqiniso uNkulunkulu somandla azofuna ibandla lakhe liwazi.
And we would ask you then, Lord, if you do that, that you would move back every
deep of uzohlehlisa onke amademoni enkathazo nawo onke amademoni obutha nobubi asuke kubantu ukuze bezimongcwele ekhuluma ukuze uNkulunkulu emukele inkazimulo ngokubuthana kwethu kulokhu kusa. Futhi uma kuba khona into eyodwa ezinhliziyweni zethu engekho nje ncamashe esimweni lapho ongakhuluma kithi, oh uNkulunkulu, kukhiphe ukulahle kithi njengoba impumalanga injalo kwintshonalanga. Ukuba singazi kuphela intando kaNkulunkulu kuba siyenze. Ngakho sihole ngomoya wakho ongcwele kule ngxoxo ezayo phezu kwebandla nemfundiso yalo, nokuthi lifanele limele ini, nokuthi kungani lifanele limele okunjalo, ngokuba sicela egameni likaJesu. Amen. Manje izolo kusihlwe besinikeza umcabango wokuthi kungani besingesilo ihlelo elihleliwe. Futhi izendlalele ezincane nje zalokhu yingoba siyathola ukuthi ehlelweni udweba isivimbelo. Manje sinezinto eziningi esizoziqoqa futhi sikuqoqile ukuthi kungani singabavumanga abefundisikazi ebandleni izolo ebusuku. Futhi kulokhu kusa sifuna indaba uma sinokwenzeka umpapathizi kamoya ongcwele, nokuthi yingani sikholelwa empapathisweni kamoya ongcwele, nokuthi ufika kanjani umpapathizi kamoya ongcwele, nokuthi wenzani, nokuthi ukwenza uziphathe kanjani kamuva. Futhi manje-ke kulobusuku uma iNkosi ithanda, ngifuna ukukhuluma ngendaba ethi inzalo yenyoka yalokhu kulolu suku. Manje abantu abakholelwa enzalweni yenyoka kodwa ngumbhalo, niyabo. Manje kungakhathaleki nge manje lokhu uma ngikwenza lokhu kuqine ngempela, angikuqondile manje kini kini bantu abathandekayo, into kuphela engizama ukuyenza ngokushayela kungene, futhi sizokwenza kube mahadla-hadla, niyabo. Ngakho ufanele ukhulume njengowena uthi, Johnny, hamba uhlale phansi. Angahle angakulaleli lokho, kodwa thana, Johnny, hlala phansi. UJohnny uzokunaka kakhulu. Ngakho manje sizompompoloza, Johnny, hlala phansi. Kulokhu kusa, kulungile. Ngifuna ukukukhuluma ukuze niqonde ukuthi sisho ukuthini, niyabo. Futhi uma sisho into ephambene nemicabango yakho nenkolo yakho, asisiyo into eyodwa. Khumbula lokho, kuleli bandla siyibandla elingakhethi hlelo. Sikholwa ukuthi iBaptist, iMethodist, iPresbyterian, iLutheran, iKatolika, iProtestani, iJuda, noma ngabe uyini, inqobo nje uma engumfowethu, ungumfowethu yilokho kuphela. Akunandaba ukuthi usonta kuliphi ihlelo, uNkulunkulu akasoze ambambela lokho ngokuba sehlelweni, kodwa isizathu amahlelo eyiwo. Manje nakho okuqala amahlelo, uNkulunkulu uyokwembula into ethize encane ngomunye umuntu, futhi bayofika besebenza ihlelo ngakuleyo nkolelo abanayo, bese kuthi-ke uNkulunkulu angabe esakwazi ukuqhubekela phambili. I-Methodist yayingake yemukele kanjani noma yini engaphezu komsebenzi wesibili womusa na? Bazihlela bona phansi kwalokho. Ama-Baptist ayingake akholwe kanjani ngokunye futhi kunalokho abalungileyo, noma iLuthela njalo abalungileyo baza kuphila ngokukholwa yilokho abazihlela ngaphansi kwakho. Ama-Baptist ngabe esaqhubekela kanjani phambili kunoma ehamba na? Ngani? Uma ukholwa wemukela umoya ongcwele bese uqiniswa emanzini, yalokho kuqeda konke. Ngani na? Yilokho azihlela phansi kwakho, niyabo. Kungani iPentecost ikholwe ukuthi uma ukhuluma ngezilimi unomoya ongcwele, nalokho kuqeda konke? Sizathu bazihlela phansi kwakho. Mfowethu, lezo zinto zingahle zonke zibe kahle, kodwa uNkulunkulu akaboshiwe kunoma yiliphi ihlelo elincane, usabalala phezu kwento yonke nje, yilokho kuphela. Futhi siyakukholwa lokho. futhi ngaleso sizathu singabi silo nezihlelo inkosi sinike ithuba lokuba sihlanganise leli bandla elincane emahlelweni amaningi ehlukene kodwa asikwenzi ngoba sifuna ukuhlala kanjena nje ukuze libe ngaphansi kokubusa nobunhloko bukaJesu Kristu kunjalo noma yena embula kithi futhi siyabona ukuthi kuyiqiniso futhi kwamthana nezwi lakhe yonke indlela emuva lena phambili ebhayibhelini lonke ukuthi kuyiqiniso nomoya uyavuma kukho asinazivimbelo zobuhlelo zokusibamba ukuba singakuvumi lokho siqhubeka nqo siyongena kulo futhi siqhubeke nqo futhi ngakho uma ihlelo lisho lokho njengechurch of Christ maphansi kwehlelo elithiwa iChurch of Christ ukuthi izinsuku zezimangaliso selwedlule nazo zonke lezi zinto ezinjalo ngani bungake uze ukuthole iphi lokho embhalweni la kodwa kukho okunye ababengakwenza ngakho bahlelwe phansi kwalokho niyabo ngakho akukho ongakwenza ngakho kodwa sifuna ukukhululeka lapho nje esingahamba khona njengoba umoya usambisa ngezinjulo ezijulile nezimpakamo eziphakeme futhi nje silokhu siqhubeka nje noma ngabe yikuphi kodwa manje ngeke savuma noma yiphi intshisekelo idweba umugqa khona lapho uma umuntu ethola into ethize encane inkosi iyembula kuye futhi ingavumelani naleli bhayibheli kuyothi ngqi ebhayibhelini lonke kusukela kuGenesis kuya esambulweni kube yimfundiso khona-ke ngeke sikuvume niyabo kufanele kuvele ebhayibhelini futhi ngeke nje kufike ngesambulo somuntu othize uma isambulo sihambisana nezwi kulungile indoda ifika kimi esikhathini esithize esedlule yayisithi ngisanda kufika e-United States mfowethu Branham yathi manje ngajwayelana notade ongumkristu futhi yathi lo tade ongumkristu wayengomunye wabesifazane abathandeka kakhulu impela kodwa yathi bafika bathola ukuthi wayenamadoda amathathu noma amane futhi yathi lokho impela njengesikhathi sengimazile selokhu ngibe lapho ezinyanga ezintathu wayiyeka leyo eyodwa wayeseshada nenye yayisithi wayenomongcwele wayekhuluma ngezilimi ngokupheleleyo ngaso sonke isikhathi njalo nje futhi yathi wanikeza iziprofetho nesambulo yathi wayengowesifazane ogcwaliswe ngomoya ongempela futhi wayengumfundisikazi yayisithi ngahamba futhi ngabuza inkosi kungani into enje nenje yenzeke na kungani ukuba lona wesifazane enze into enjengalena na yayisithi ngaba nephupho lomkami nomkami wayezwana nenye indoda okwakuyisimilo esibi wasekuthi-ke yathi uyafika wayeseguqa phansi ngasezinyaweni zami wayesethi uzongithethelela ngalokho engikwenzile na yathi impela ngiyakuthethelela yayisithi yingani ungithethelele ngokukhululeka kangaka na yathi ngoba ngiyakuthanda yayisithi inkosi yaphendula ephusheni futhi yangitshela ukuthi yingaleso sizathu ngimthethelela yingoba ngiyamthanda ngathi mnumzane iphupho lakho lalimnandi kakhulu lalilihle kakhulu kodwa inkosi ayikuniki neze lelo phupho alibambisani nezwi layo kunjalo ngeke lasebenza nezwi layo akulandaba ukuthi libonakala lingelangempela kanjani lifanele livele ezwini ethestamenteni elidala babenezindlela ezintathu zokwazi umlayezo kuqala kusobala kwakungumthetho okulandelayo kwakungumprofethi okulandelayo kungum ngomphuphi manje umthetho wawuyindatshana ebhaliwe eyayigcinwa emphongolweni naleyo kwakuyimiyalo nemithetho emiyalweni bese kuthi-ke umprofethi wayeprofetha noma umphuphi wayephupha iphupho kungukuthi uNkulunkulu usebenza ndlela zombili ngabaprofethi namaphupho umekhona phakathi kwenu ongowomoya noma umprofethi mina inkosi ngiyozazisa kuye ngamaphupho futhi ngiyozembula kuye nemibono futhi uma lokho akushoyo kufezeka khona-ke emzweni ngokuba nginaye uma kungafezeki khona-ke ningamuzwa manje kwakuthi uma bethatha oprofethayo umprofethi noma umphuphi futhi bona wayenephupho noma isiprofetho futhi babefuna ukuthola ukuthi ngabe lokho kwakuyiqiniso noma cha babemenyusela kulokho kwakubizwa nge-urimi tumimi manje ngiyazi ukuthi mhlawumbe kwabanye benu igama elikhunyana kodwa okwakuyikho eqinisweni kwakuyi u-Aaron engumpristi omkhulu phezu kwezizwe eziyishumi nambili zakwa-Israyeli wayenamatsha isithupha ohlangothini ngalunye lwesivikelo sesifuba futhi itshe ngalinye laliyitshe lokuzalwa kwesizwe njengesizwe sakwajuda isizwe sakwagadi isizwe sakwarubheni isizwe sakwabhenjamini ngasinye sasinetshe lokuzalwa bese kuthi-ke uma lelo tshe lokuzalwa lalilenga kwesinye sezivikelo endlini yokukhonzela noma insika yetshe Bese kuthi ke uma beletha lo mprofeti wayenesiprofeto athi inkosi yayizokwenza into ethize futhi abemletha hambe kwalapha bese esho isiprofeto sakhe noma asho iphupho lakhe. Manje uma uNkulunkulu waye kulelo phupho noma kuleso siprofeto, lezo zibani ziqala ukuhlangana ndawonye bese zenza njengombala wothingo lwenkosikazi okubonisa ukukhanya. Impendulo yongaphezu kwemvelo, niyabo kunjalo. Evumelana nalo lonke itshe phakathi lapho, lonke itshe lihlangana thaca nengxenye yalo ndawonye. Liphendula ngokubonisa ukukhanya nempendulo evela kuNkulunkulu. Lowo muntu ungumprofeti, ukhuluma iqiniso, noma lelo phupho lithunyelwe yimi. Kodwa uma nje ihlale ilele futhi inganyakazanga, angikhathali ukuthi lalibonakala liyilo ngempela kanjani, laliyiphutha babengalemukeli. Umfanekiso wokwenza umuthi kangaka namhlanje, manje i-Urimi Thumimi yeTestamente elidala isiqediwe ngoba yashintsha kuPristi. Manje i-Urimi Thumimi iyizwi kaNkulunkulu, iBhayibheli. Yebo mnumzane, phakathi lapha iBhayibheli lathi onke amazwi omuntu awabe ngamanga nawami abe liqiniso. Futhi akunandaba ukuthi libonakala lingelangempela kanjani uma umuntu elisho, noma iphupho lakhe lingelangempela kanjani, noma isambulo sakhe sinjalo. Uma sona yonke incwadi eBhayibhelini, lonke iBhayibheli lingakubonisi ukukhanya kulo ukuthi liyiqiniso, lishiye kanjalo, lishiye kanjalo. Manje ungathatha isiphepho esincane sombhalo lapha bese uthi uJesu wenza ukuthi nokuthi nathi sifanele senze okufanayo. Ungawenza usho noma yini ofuna ukwenza ukusho. Kodwa kufanele kusuke ekwedluleni le futhi kuhambisane ngokuphelele nezwi kaNkulunkulu. Khonawe kuqinisile lowo uNkulunkulu esho njalo yile iUrimi Thumimi. Ngakho-ke uNkulunkulu akazange akwenze kunoma yimuphi unyaka abe nehlelo lamabandla. Ngitshele ukuthi kwakunini. Futhi manje lalingekho neze ihlelo kwaze kwaba yiminyaka engamakhulu amathathu namashumi ayisithupha emva kokufa komfundi wokugcina. Lelo kwakuyibandla lamaRoma elikatolika. Futhi ibandla lamaRoma elikatolika uNkulunkulu walibiza eBhayibhelini isambulo seshumi nesikhombisa ngesifebekazi, lowo ngowesifazane ongcolile. Futhi kulokho sasinamadakazi, nalawo madodakazi ayezifebe engcolile njengoba naso sasinjalo, yilokho kwashiwo ngumbhalo. Nebandla lamaRoma elikatolika lazala bonke buprotestani, futhi asebuyele emuva ngo, futhi enza yona into efanayo elayenzayo. Nesizathu sokuthi lalingcolile, lalinesitsha sezimfundiso esandleni salo, iwayini lolaka lobufebe balo, futhi lilinika amakhosi omhlaba, futhi lihlezi phezu kwamanzi amaningi, futhi labusa phezu kwababusi bomhlaba. Sithole lokho kunjalo eBhayibhelini. Sithole ukuthi lalifanele ukuba lihlezi phezu kwamaguma ayisikhombisa ibandla. Sitholile. Sithole ukuthi lalivunule ngomkhele okathathu amandla esikhundla esihogo izulu nesihlanzo kunjalo. Futhi ngumuntu owaye ngumbusi wakho, owaye ngumphiki uKristu ehlezi ethempelini kaNkulunkulu ekhombisa ukuthi yena uqobo waye nguNkulunkulu ethethelela izono emhlabeni. Sibe nakho konke lokhu, sedlule kukho futhi sabona ukuthi kuqinisile. Lathi nakho kuye onokuhlakanipha, sithole ukuthi umoya waqhubeka usho ngokuchachile, kuye onokuhlakanipha, kuye onokwazi, kuye imimoya ehlukile iziphiwo. Animboni lo uNkulunkulu ehambisa lelo bandla ngezinsuku zokugcina na? Kuzovuka ibandla eligcwele iziphiwo zokomoya, iziphiwo zikaNkulunkulu zangempela. Nakho ukubona ukuhlakanipha, makabale izibalo zesilo ngokuba kuyisibalo somuntu. Isibalo sakhe singamakhulu ayisithupha namashumi ayisithupha nesithupha. Futhi sitholile ukuthi lokho kwakukuphi impela, bekungeke kwedlula ukuphelela. Kubhale ngesingawe iVicarius okungumbambeli kaKristu, ifili kaNkulunkulu, Vicarius Fili Dei. Futhi ubone ukuthi akunjalo yini ngezinombolo zakho zesiRoma, futhi ubone ukuthi awunawo yini amakhulu ayisithupha namashumi ayisithupha nesithupha. Ubone ukuthi akubeki yini hayi phezu kwenye into ethize ezokunika insolo lokhu noma lokho, kodwa khona endaweni efanayo lapho wonke umbhalo uthi liyobe ihlezi khona. Futhi lapha amaprotestani ephuma ngo, manje esizama ukukwenza namhlanje ukukhipha nokukhombisa ukuthi imfundiso ibandla elikatolika elayikhiphayo nelinayo sizithathele yona khona ngapha ebandleni lamaprotestani. Futhi sinika lokho abantu okuyingilazi kamoya efanayo yobufebe elinikezayo. Isizathu azikho ngombhalo, zenziwe ngumuntu. Kuyisiprofeto samanga, ngamanga, ngokukadeveli. Kwase kuthiwe zathola ukuthola isendlalelo esincane ukhombisa lokho unyaka esiphila kuwo futhi sakuxosha izolo ebusuku uthi umntwana ozelwe engowesihlahla ivezandlebe wayengenakungena ngisho ebandleni lenkosi izizukulwane eziyishumi nane. Lokho kwakungaba iminyaka engamakhulu amane, iminyaka engamashumi amane esizukulwaneni. Isono sasisibi kakhulu kanjani pho? Sasisibi kanjani? Hayi ukuthi sasi kodwa sinjalo manje. Futhi uma lokho kwakuphansi komthetho noKristu ufikela ukwandisa umthetho. Wathi nibezwile bethi labo abasendulo ungabulali, kepha mina ngithi kini othi ukuthelela umfowabo kungengasizathu usebulele vele wawandisa. Nibezwile bethi abasendulo ungaphingi, leso kwakuyisenzo, kepha mina ngithini, yilowo nalowo buka owesifazane umkhanuke usephingile wawandisa izikhathi eziyizinkulungwane. Awu, uma kuthathe izizukulwane eziyishumnane ukuba lokhu kushabalale, manje-ke kuthiwani uma ingilazi kaNkulunkulu eyandisayo iphoswa phezu kwakho na? Nabantu namhlanje amatshitshi namabhungu ngaphandle esikoleni esiphakeme esinamaphatho otshwala futhi ephuzu ehlala namantombazane amancane ephinga abafana abancane nezinto ezinjalo. Ubone isizukulwane esizayo emva kwalesi na? Yini eyenza lamantombazane amancane enze kanjalo na? Umama wawo wayesimuka nandwendwe, ugogo wawo wayeyintombazane yamakhorasi. Futhi wathi uyohambela ububi babazali phezu kwabantwana nabantwana babantwana esizukulwaneni sesithathu nesesine. Yini ongabuye uyilindele na? Futhi uma zonke izinto ziqala ukuvuza nembewu elungileyo iqala ukuhlala eceleni iya ngokuzaca ngokuzaca, nabayi baqhubeka nje bakhona impela lokhu beya ngokuba babi ngokuba babi ngokuba babi. Ayikho into engenziwa kodwa ukubhubhisa yonke into njengoba enza emumva lapho embubhisweni yezwe lasemandulo phambi kukazamcolo. Ngoku umcabango womuntu uya ngokuqhubeka ugcwala isono. Yonke into umuntu acabanga ngayo ibhodlela likagologo noma owesifazane othize noma iphandle ehlenyuka, abakwazi ukuhlala ngokwethembeka komkabo, abafana abakwazi ukuhlala ngokwethembeka emantombazaneni abo, amantombazane awakwazi ukuhlala ngokwethembeka bafana ngani basendaweni enje. Udeveli useze wababopha kakhulu futhi bakhwelwe imimoya emibi, yonke into isiphenduke isibumbatha sesono. Yingaleso sizathu sisosukwini futhi yingaleso sizathu iRussia idlala namashi ezandleni zikaNkulunkulu ukuzamazamisa lento iphume lapha iBhayibheli lisho njalo. Impela uNkulunkulu usebenzisa ubukhomanisi, uyobusebenzisa ubukhomanisi buyobhubhisa yonke into ngokumbhalo futhi sikulolo suku. Manje ukukhipha lezi zinto niyabo, lalelani bantu, nibhekane nalokhu. Nani ku lokhu kunquma isiphetho sakho saphakade, ngakho ungakuthathi kube into ekalula. Kubuke kwi-Urimi Thumimi ethintekayo ukuthi kuwathinta kanjani amazwi. Manje uma sikhuluma ngalezi zinto sibone ukuthi ziyabambisana yini neBhayibheli, sibone ukuthi ziyaqopheka yini nalokho kusho umbhalo. Manje lonke ibandla, njengoba uthi ngingumKristu, usonta kuliphi ihlelo na? Kwenza mehluko muni lokho ukuthi usonta kuliphi ihlelo na? Siyaqonda ukuthi ihlelo ayihlangene ngalutho neBhayibheli kaNkulunkulu, futhi onke amahlelo amaProtestani azifebe iBhayibheli lakho lasho njalo. Uma uthi Methodist uyisifebe seMethodist, uthi iBaptist uyisifebe seBaptist, uma uthi iPentecost uyisifebe sePentecost. Yilokho okwashiwo iBhayibheli ngakho lingu nina wezifebe. Manje uma kuyilokho kuphela onakho, manje uma uhlanganyela kuleli hlelo futhi nokho ungumKristu, ungumKristu futhi awusiyo iMethodist, awusiyo iBaptist, awusiyo iPentecostal, ungumKristu. Hayi ngani ngisho ngizwe ingxoxo kulokhu ukusemsakazweni inkathi ngisalungiselela ukuze enkonzweni leyitafula lezingxoxo zamaKristu eLouisville. Namabandla asezithathele uhlelo lokufundisa abantwana bawo ukuphuzwa kwesimodeni. Ngiyabona isigejane seziphukuphuku esizozikhiqiza na? Kungani na? Ngoba umama wabo nobaba ekhaya abazi lutho ngoNkulunkulu kunoma ilawu lingazi ngobusuku baseGibhithe. Zithibe kuyo yonke into, awudingi ukumodela uzenze isimodeli, wenza ukuguliswa uphuzo uma wenza lokho. Nkosi sizomvumela enze lokhu futhi simthegele enze lokhu nokunye kanjalo yini ongayilindela na ngeke sisamba esinye isizukulwane ngeke siyakwenza sisesikhathini sokuphela ngakho angifuni ningithathe ngokuthi ngiwuhlobo oluthize lukawaka ngingahle ngibe nguye uma nginguye nje nginjenge ngingongazi lutho ngakho ngathi kumkami ohlezi lapho ngathi midi ngabe sengiphenduke uhlanya lwenkolo na ngabe sengilahlekelwe ingqondo yami na noma ngabe ngumoya kankulunkulu ongenakuzimela lezo zinto omemeza kakhulu na ngabe kukhona yini into ethize phakathi lapha engenza ngisho ngiphikisane nokucabanga kwami uqobo intando yami uqobo na ngathi zintathu kuphela izinto okungaba yize kungaba phakathi kokuthi ngilahlekelwe ingqondo yami uma nginjalo angikwazi ngingonokuzwela umuntu ophatha kabi leyo yimvelo yami nje isiphiwo sami senza lokho kodwa njengomfundisi kodwa kuphakathi kokuthi ngilahlekelwe ingqondo yami noma sengiphenduke uhlanya noma ngumoya kankulunkulu kufanele kube ukukodwa kwalezo zinto kodwa ngikwazi ukumela ukubuka izinto futhi into ethize ngaphakathi nje imemeza kakhulu futhi nokho ngiyazi ngokwebhayibheli ukuthi kufanele kwenzeke pho-ke kusiza ngani ukumemeza kakhulu na unkulunkulu uzoba kanjani ekwahluleleni bese phosa lesi sizukulwane phezulu lapha uma engenalo iphimbo limemeza kakhulu ngomelana nakho ukuletha ukwahlulela na yini ezoba ngabafarisi ukuba wayengekho uJohane ukuba amemeze kakhulu evela ehlane na uzosiza ngani uma ngisho abafanele benze lokhu futhi abafanele benze lokhu futhi abafanele benze lokhu futhi anifanele nenze lokhu futhi nifanele nigcwaliswe ngomoya na bahamba bedlule futhi bathi usangene ekhanda uyahlanya kukhona okwenzeke kuye hawu kusiza ngani ukukwenza na ngoba uNkulunkulu uzofanele abe nephimbo lifanele likusho noma kanjani ngakho angaletha ukwahlulela athi wakulapho awusuye ongazi ngakho kunjalo futhi uma ungamemezi uzokwenzani na kukhona into ememezayo kuwe awukwazi ukuyivimba manje siyathola-ke ukuthi ngenkathi sehlisa indatshana elandelayo esinayo lapha siyathola ukuthi isizathu singesibo abobuhlelo futhi sikholwa ukuthi kukhona amakristu azelwe ngokusha abantu abangcwelisiwe i-Methodist, i-Baptist, i-Presbyterian, i-Pentecostal namanye sikholwa ukuthi ibandla likankulunkulu liyileyo mbewu ecutshiwe kusukela phansi ezingeni nale ndawo kusukela phansi lapha futhi kungena ngalokho esikhulume ngakho izolo ebusuku futhi sizoqhubeka sikuxoxe okumiselwa ngaphambili hhayi ukuthi unkulunkulu umisela ngaphambili noma yini ukuba ibe njalo kodwa ngokwazi phambili angamisela ngaphambili ngokuba wayazi izinto zonke futhi sitholile izolo ebusuku ukuthi akukho muntu owake wasindiswa njengakulobu busuku futhi baba negama labo lilotshwe encwadini yokuphila yondlu igama lakho kuphakathi kokuthi lafakwa encwadini yokuphila yewundlu ngaphambi kokuba kuqale umhlaba noma lalingakaze libe lapho noma alisoze laba khona sithola ukuthi ngenkathi uNkulunkulu ehlaba iwundlu ngaphambi kokusekelwa komhlaba wena wahlatshwa kanye naye newundlu lakho uyakukhola lokho nathola nje emzuzwini asiphenye ezambulweni ukuqala isambulo seshumi nesikhombisa noma isambulo seshumi nantathu lesishiyagalombili futhi sithole lapha ukuthi ibhayibheli ithini mayelana nokuthi ngabe ngenkathi kuhlatshwa iwundlu sibona ukuthi ngabe lahlatshwa ngo-AD 33 noma ngo-AD 33 noma ngabe lahlatshwa ini ngenkathi lihlatshwa kulungile manje lena i-United States esiprofethweni lapha kusobala manje sifunda lokhu bayakhuleka kuso bonke abakhule emhlabeni ini isilo wonke ogama lakhe lingalotshwanga encwadini yokuphila yewundlu ehlatshiweyo selokhu kwasekelwa umhlaba lahlatshwa nini iwundlu eminyakeni ezinkulungwane ezimbili eyedlula na mhlawumbe iminyaka eyizigidi eziyikhulu eyedlula ngaphambi kokuba ukusekelwa komhlaba kuze kubunjwe uJesu Kristu wafela izono zethu oh kodwa manje ngigcwala ukholo ngaphambi kokuba kube khona umhlaba uJesu Kristu wafa ukuba awusindise hawu wena uthi lapho kungani uNkulunkulu uNkulunkulu ongenasiphelo azavumela isono na Niyazi kukwana hizi nganye singe tuwenseku mkulunkulu futi. Ukuba mkulunkulu wenga zanga amfumelu satane. Wayazi ingate tala unusifu uti. Waezo banguye uwana galisu mtabu. O mkulunkulu wetu kasiyo indi etize ingane fukalwe ekoneni. Kwata mkulunkulu wenga spelo wenga zanga abe nisikalo noma wenga soze awa nisipelo.
And in him, he is in his attributes.
Isambulo seshumi nesikhombisa lesishiyagalombili lapho esi okomzuzu nje manje ukukhombisa manje ewodi lahlatshwa nini na ngaphambi kokusela komhlaba kulungile.
Revelation 78 and the beast
Isambulo seshume sikhombisa leshiyagalo mbili isilo owasibonayo sasikhona sekho kepha sesiza kwenyuka siphuma kwalasha siyoya ekubhutisweni abakhele emhlabeni bayakumangala labo abamagama abo angalotshwanga encwadini yokuphila encwadini yokuphila nini selikuwasekelwa izwe Lafa kwanini igama lakho encwadini yokuphila na njengoba ngishilo izolo ebusuku indoda yabhala iculo kukhona igama elisha elibhalwe phansi enkazimulweni futhi ngelami ngelami ngokusho yayiqinisile kodwa ngokombhalo yayinephutha igama lakho alilotshwanga ngobusuku oza ngabo kuKristu uJesu wathi konke lakho ubaba angiphe khona kuyoza kimi futhi akekho ongeza kuba ubaba wami engamdonsi wonke oza kimi ngiyobapha ukuphila okuphakade futhi umvuso ngomohlo kuphela akukho namunye wabo olahlekayo angilahlekelwa lutho ngoba akekho ongabahlwitha esandleni sikababa wami owangephabona oh hey uJohana ngwele wesihlanu lamashumi amabili nane ozwa amazwi amakhulu engangithumileyo unokuphila kuphakade futhi akasoze aye ekwahlulelweni kepha wedlulile ekufeni wangena ekuphileni ingakho leli bandla likholelwa ekuphepheni kokubekezela kwabangcwele hhayi enqubeni yebhaptist hhayi enqubeni yepresbyterian kodwa enqubeni yebhayibheli Aw wena uthi manje mfuthi Branham ngakhele uma uke waba semseni usemseni njalo lokho kuletha inqwaba yehlazo
But when a man or a woman has been born of the spirit of God
Kodwa uma usilize namosifazane sezelwe ngomoya kaNkuluNkulu okudala kwedlulile konke sekube kusha futhi uzaliwe futhi wabusiswa uNkuluNkulu waphakade futhi ngeke besabhubha kunoma uNkulunkulu uqobo lwakhe engabhubha uqonde ungitshele ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu engenesiphelo ubengehla futhi akuphe ukuphila okuphakade azi ukuthi uzolahlekelwa nguwe na akusindise lapha azi ukuthi uzolahlekelwa nguwe laphaya na wawuzindiselani na ngani Usebenza ngokuziphikisa yena uqobo uma awusindisa kanye usindiswe lokhu phakade akukho amadimoni esogweni abengakuchitha manje uNkulunkulu engenasiphelo wayekwazi ukusho kuphela kusukela ekuqaleni bese ekusindisa lapha ngaleli viki futhi azi ukuthi ngonyaka olandelayo uzohlubuka futhi alahlekelwe nguwe na
Awu
wazela ini umsebenzi kanjalo na lokho bekungaba ubula ngingekweze lokho uma ngikwenze emngani wami namhlanje ngazi ukuthi ubuzoba isinto sami kusasa awu bekungekweze bengiyovele nje ngikuye kanjalo nyabo uNkulunkulu ukwenza inyeko yakhe namhlanje ngoba uyazi futhi wayazi ngaphambi kokuba uze ufike emhlabeni Ngenkathi enza isakhamzimba i-calcium eyangena emzimbeni wakho ngenkathi edala isakhamzimba i-cosmic wena o ekuwe ngenkathi isakhamzimba i-petroleum yakho konke lokho owakhiwe ngakho ngenkathi uNkulunkulu ekudala emhlabeni wayazi yonke imizipho yakho nalokho oyokwenza Ngakwenza kanjani uNkulunkulu engenasiphelo aw kungcono ngihambe ngokucophelela namhlanje ngingase ngihlubuke futhi ngilahleke kusasa wawungasindiswanga ekuqaleni Ungahle ukuba osetshenziwe phansi kwamadlingozi ungahle nje ucabange ukuthi usindisiwe ungahle uzwe sengathi usindisiwe ungahle ukhole ukuthi usindisiwe ungahle ujoin eibandla ungahle ube yibaptist elungileyo imethodist noma ipentecostal lokho akuhlangene ngalutho nakho igama lakho lakela uma wake wasindiswa wasindiswa ngaphambi kokuba kuze kuqale umhlaba ngenkathi uNkulunkulu ethuma uJesu emqondweni wakhe ukusindisa lowo ambona ukuthi wayesindiseka manje akathandi ukuba kugubhe namunye akathandi kodwa ume uNkulunkulu wayazi ukuthi ubani oyosindiswa nokuthi ubani ongaye kusindiswa umbhalo usho njalo ngakho nakho lapho khona Ingakho sehlukile kwiBaptist, amaMethodist nalabo ababizwa ngabantu abacabanga buCalvin, kodwa buCalvin bulungile. Manje ke sizokwelela ohlangothini kwaArmenia. Batholani na? Nisebenzi lokho ngamaqembu obungcwele. Ngimisebenza kaBusi esuNkulunkulu ongezo yakela izinyele zami zikhulu abesifazane futhi oh akadumisa uNkulunkulu ngeke ngize ngisho ngiqoke iyembe elinemikhono emfishane owesilisa uyoligqoka nokunjalo kanjalo lokho akuhlangene nombuso qhaba umnumzane ungayeka izinyele zakho zikhulu zibe zinde ungagqoka izingubo zakho noma yikuphi lapho ufuna khona noma ungenza lokhu lokho noma okunye futhi ngeke uhlanganise lutho nhlobo nakho awusindiswa ngenxa yezingubo zakho uma kunjalo uNkulunkulu wayezovele nje enze amaphethini okunjalo uJesu wayengezi kudingeka kubafe usindiswa ngoba uNkulunkulu wakusindisa ngomusa futhi wenza lezi zinto ekuthokozeleni nje umqondo wokuziphatha kahle uyokutshela lokho wenza lezi zinto ekuthokozeleni imisebenzi lokho engikwenzela uNkulunkulu Uma ngishumayeli neze enye intshumayelo futhi ngihlale lapha eminyaka eyikhulu namashumi amahlanu ngisalokhu ngisindisiwe impela angisindisiwe ngoba ngingumshumayeli ngisindisiwe ngoba ngumuzi kaNkulunkulu ongisindisayo kwakungekho neyodwa into engangingayenza engifanele ukubonga ngayo Ngiyamangalela emthethweni khona manje ngamadola anguhafu esigidi futhi bathi ngani wenyukela lezo imali oyithathe wayikhipha lapho ukukhokhela izikweletu zakho yayingeyakho ngaphambi kokuba ukhokhe izikweletu zakho wayedlulisa ebandleni lakho kodwa yayingeyakho kuqala ngathi kodwa angaze ngenze neyodwa into ngakubathi yebo wayithatha bathi wawatshela ukuthi uyothatha umnikelo wokuthando ngathi ngifuna umuntu angitshele ukuthi kwakunini na Awu uzithelela yona ngeposi na ngathi seshani office lami akukho ngisho upeni Niyazi iBhayibheli lathi ningazidli lutho ukuthi niyakuthini ngokuba niyakuphiwa ngalelo hora futhi ngangihleli lapho ngakulabo bameli benhlangano yamazwe futhi ngamunye bengisesha ngapha nangapha nami kulukhulu nokwazi uabhici bami futhi lelawo majota ahlaniphile eqeqeshelwe ukukwenza usho izinto ngempela ongaqondile ukukusho manje leyo ngazihlanganisa kanjani ihlakaniphi nomuntu onjalo na Angeze neza kathanisa isihlakaniphi nenkosi yami nokho lo mpalo wathi ningazindli uma nilethwa phambi kwamakhosi nababusi ngiyayazi imali engiyithathe lapho ngangiyisebenzisele futhi babengaphikisani nalokho yayikade isetshenziswe nje ngakho konke nje okuvunyelwe emthethweni kodwa bathi yayingeyakho kuqala waseke uyiguqulela kwiBrenham Tabernacle ngathi kodwa ngingumphathi isikhwama weBrenham Tabernacle Nale awathi angazi ngalokho pho kungani abaphatheli bengakwanzanga lokhu lokho nokunye na okukodwa ngathi manje ke ngibiza ukuthi angathembekile na bathi sicabanga ukuthi wathembeka impela wathi kukhona into engifuna ukukhombisa yona mnumzane Branham lo mmeli ngikusho lokho nje ngenkazimulo kaNkulunkulu manje kuphela futhi ikakhulukazi kwabancane wathi kukhona into engifuna ukukhombisa yona ukukhombisa ukuthi kanjani uma uphila iBhayibheli uNkulunkulu uyaphila ngawe futhi uma umoya wakho ungavumelani nalokho uNkulunkulu akushoyo khona ke awuphili ngeBhayibheli Ngiyakhumbula ezweni ebusuku ngenkathi sikhuluma ngabashumayeli besifazane uma bethi oh ngikholwa ukuthi uMongcwele ungibizele ukuba ngishumayele nokunye kanjalo na The Bible said if people are to go noma imopho umuntu ethi ungumprophet noma ngisho engokamoya makazi ukuthi lona imiyalo yenkosi kodwa umengazi bahlale ngazi nje ngakho uma uzwa abantu bethi bayakholelwa kubashumayeli besifazane ukhombisa ukuthi abalungisene noNkulunkulu noma abalazi iqiniso iqiniso lelo Palo usho njalo sikuthola lapho futhi kuhambisana nemibhalo manje ulandaba ukuthi kubukeka kungokwangempela kangakanani kuphambene akulungile manje sizothola into ethize lapha manje aphelani uNkulunkulu uNkulunkulu ongenasiphelo owenza umhlaba namazulu futhi wayazi izinto zonke futhi wakwazi ngaphambi kokuba kuze kubunjwe umhlaba lonke izeze yonke impukane imbuzane yonke into eyayiyoze ibe khona futhi niphila ngezwi lakhe manje ke ngimi lapho ngakulabo bameli Lumele wahamba waya lapho wayesethi asinhlobo zami khona ukuthi awethembekile wathi ubungalazi iqiniso lokuthi uma noma ubani ekunika imali kwakungeyakho kuqala. Wathi wasayina isheke livela kumnumzane Minor Arkenbright eCalifornia weChristian Business Men's Full Gospel Fellowship lezinkulungwane ezingaka zamadola. Kodwa ngosuku olufanayo wayikhipha ebhange lakho wase uthenga amathikithi amane noma amahlanu ohambo oluya phesheya cishe amadola ezinkulungwane ezingamashumi amabili nane. Wathi yebo mnumzane, wathi ukoleta intela emalini engenayo kuleyo. Ngani ngathi same kuduze kwalo lelo bhange. Wase nginika isheke ngase nginedlulisela ebhange ngase ngibhala amathikithi ngibuyisela emuva ngqo. Wathi ukuba wawunesheke umzuzu owodwa wathi uhafu walokho wawungowakho wawunalo uhafu umzuzu lalingelakho uhafu umzuzu ngaphambi kokuba libe yimpahla ebandla wathi ukweleta intela emalini engenayo kuyo. Wathi walinika ibandla wakhokha intela kuyo wayeseyinika ibandla wayinika wena. Sengithi ukhokha intela emalini engenayo kuyo iya ebandleni khona ke ayibanjelwa intela wathi asithelisi lona ibandla lakho sithelisa wena. Ngathi manje ke ngani ngathi yona leyo ndoda eyasayina igama layo intela yemali engenayo yenhlangano yamazwe yangitshela ukuba ngikwenze ngalendlela wathi ayisekho kohulumeni. Ngathi labo ababhala umthetho esisekelo akasenaye uhulumeni ngabe usamile na? Ngathi ngolunye usuku ungeke usaba kuhulumeni futhi manje uthinike na? Ngathi hlobo luni lukahulumeni esimsebenzelayo na? Impela. Kodwa manje ke nenye indoda yathi mnumzane Branham yathi sithole lapha ke ngikukhombisa ukuthi siyazi ukuthi ukuphi wonke upeni owawusebenzisa. Ngathi kulungile. Yathi nansi indawo owawunomhlangano kuyo eCanada eAlberta futhi phakathi lapho wanikwa umnikelo wokuthandwa amadola ezinkulungwane ezintathu. Ngathi yebo mnumzane. Yase ithi elandelayo ngasonto elingaphambili njalo kulelo waphuma futhi wathola lapho wawukhona khona isonto elidala futhi babekhonzela kuleli sonto futhi lalingenampahla kulo futhi wapha lawo madola ayizinkulungwane ezintathu lawo bantu kuba bakhe isonto. Ngathi kunjalo. Yathi kodwa ukweleta intela yemali engenayo kuyo yathi wayiningi ibandla yathi uyabo yayingeyakho ngaphambi kokuba ibe ngebandla. Yathi akusilo yini iqiniso ukuthi indoda ethize futhi ngeke ngilibize igama layo ngoba abaningi benu bayazi indiyayo yasha lapha ezweni futhi wangena uphuma emhlanganweni wakho futhi wawunamadola angamakhulu ayishumi nanhlanu. Manje leyo kungezwakala kuyinqwaba yemali komunye uyinonke kodwa nje lokho izinsuku eziyishumi nanhlanu kimi ukuba ngilove noma ngiphumule kungibiza ngaphezu kwamadola ayikhulu ngosuku noma ngabe ngiyashumayela noma angishumayeli ukunakekela i-office nezini. Yayisithi wawunamadola angamakhulu ayishumi nanhlanu naleyo ndoda yayi indlu yasha yayinabantwana cishe abayisithupha futhi wayipha lawo madola angamakhulu ayishumi nanhlanu impela babenesheke lami libekwe lapha. Ngathi kunjalo. Ngathi wawungenzani indoda inabantwana abahlanu ehlala ethendeni futhi isimo sezulu sikwizinga qhwa neqhwa emhlabathini na? Ucabanga ukuthi ngangingahlala endlini enhle futhi ngazi ukuthi leyo ndoda naleyo bantwana abancane bephandle lapho bekhukha amakhaza nezinto ezingamajazi besongwe ngazo futhi nginemali engayisiza na? Yathi akusilo yini iqiniso ukuthi indoda yafa emgwaqeneni enhle lapha na futhi ivela eKentucky yayingenayo ngisho imali yenkonzo yomngcwabo wayo futhi wayingcwaba indoda. Futhi wena nomkakho nathatha imali futhi nehlela eJC Penney iqaqa amasheke. Yathi nasebenzisa amadola angamakhulu amabili ngezingubo nje zalabo bantwana. Ngathi kunjalo. Yathi akusilo yini iqiniso ukuthi wesifazane osemdala khona lapha le dolobha elithize ahlala kulo ngaleyo nkathi i-Albany. Yayisithi wamupha amadola ngamakhulu amathathu nethu ukuba akhokhele isikweletu esisilele segross ukuthi base bemiyekisile kuso futhi wakhokha kisha amadola ngamakhulu amahlanu erente yakhe ababezombeka phandle ebusika. futhi wamkhokhela irede yakhe yakhe kwaze kwaba ngujuni olandelayo kanye futhi wasimela kahle esikwedu esegrosa yakhe okwaze kwafika emadoleni angamakhulu ayishumi nane noma ayishumi nanhlanu futhi ngathi ngiyalukhumbula udaba kahle. Umama omdala eneminyaka engamashumi ayisiyagalombili ubudala enendodakazi ehluphekile nomfana ongumshumayeli eGeorgia ihlushwe kufehlane futhi ilele embhedeni futhi lungekho olunye uxaso wawuyakwenze njani ngakho na? Ngathi yebo ngakwenza. Yathi ngabe isigungu sakho sabaphatheli sasikwazi lokhu na? Ngathi qhaba umnumzane babengakwazi. Ngabe umkakho wayekwazi lokhu na? Ngathi qhaba umnumzane wayengakwazi. Yathi pho wawenzelani na? Ngathi ngoba inkosi yami yathi isandla sakho sokunqele masingakwazi okwenziwa isandla sakho sokunene. Ngathi ngabe unawo noma yimuphi umthetho ophakeme okwedlula umithetho kaNkulunkulu na? Futhi khona kanjalo uMoya oNgcwele wafika uzolamulela kahle kakhulu ngendlela owenza ngayo. Usho izinto ngokuzwa kancane ungazi ukuthi uyakusho uma nje udedele uMoya oNgcwele kube yiwo okhulumayo. Ngathi awu awu uma usho ukuthi ngiyayikwaleta leyo ngathi ngizokwenza konke okusemandleni engingakwenza ngathi angisenguye umfana kodwa ngizokwenza konke okusemandleni ukuba ngikhokhe. Ngathi ungakweleti muntu noma yini njengoba ngazi ngakho ngizame ukwethembeka ngihambe izinkulungwane zamadola ngena isikweletini futhi ngibuye ngisikhokha ngedola ngeviki kodwa ngomusa kaNkulunkulu sengiyikhokhile. Ngathi uma usho futhi ufakazisa kimi ukuthi ngiyayikweleta leyo mali engiyipha lawo bantu futhi baqhubeka ukuba bangikhombise ukuthi isisondele emadoleni ayizinkulungwane ezingamashumi amabili eminyakeni eyishumi edlule ngiyikhipha kanjalo. Yayisithi abaphatheli babengazi lutho ngalokhu. Ngathi kwakungadingekile ukuba bakwazi. Futhi ngakho yathi awu yayisithi ke ngathi ungilimazayo ngikwazi ukuthi labo bafelokazi abadala bompofu nezintandane badingeka bakhokhe intela yemali engenayo kuyo nabo noma bafe bekweleta uhulumeni. Ngangingazi ukuthi ngangithini lokho kwakungubaba ekhuluma futhi ngangingakwazi. Oh yathi khabo abazokudingeka ukuba bakhokhe intela yemali engenayo kuyo. Ngathi kungani bengezukudingeka bayikhokhe na? Yathi uyabo leso kwakuyisipho esingacelwanga. Mongcwele wase unguvusa. Oh ngathi akukho isipho esingacelwanga asitheliswa na? Yathi kunjalo. Ngathi kusho ukuthi ke angimkweleti lutho uhulumeni ngokuba angikaze ngiwuthathe umnikelo empilweni yami. Wayesukuma-ke ummeli wami wayesethi ngingebrenem ngathi ngingakunika izincwadi eziyizigidi ezimbili eWashington ukufakazisa lokho ngathi angikaze ngithathe emnikelo. Wathi kodwa uma uphumela kule mihlangano nale mali eqoqwa yilaba befundisi bese ikhokhela lokhu wathi unohlobo oluthile lokuqonda ukuthi kukhona ozokuthola ngathi lutho. Wathi manje-ke awu awuceli yini ngeposi na? Ngathi lutho. Wathi uyithole kanjani imali yakho na? Ngathi lokho abantu abangithumelela. Ngibuka ubuso babantu khona manje ungithumelela izishumi njalo njalo. Angikaze ngibacele bayakwenza nje lowo ngumoya ongcwele uyakwazi ukunakekela abakhe uqobo. Wayesethi awu manje-ke mnumzane Branham wathi ungakufakazisa lokho na? Ungangitholela izincwadi okungenani iminyaka eyisishiyagalombili noma eyishumi ukusukela emuva owemukela iminikelo ngaphandle kokuyicela na? Ngathi eziningi ngangalezo zifunayo. Wathi ngifuna ezintathu onyakeni ngamunye. Ngathi kulungile uzozithola. Wathi manje-ke wanginika ukhiye wakho webhokisi leposi futhi uyeke iposi lakho linqwabelane izinsuku ezimbili noma ezintathu bese-ke ngehla futhi ngilivule mina uqobo na? Ngathi ungenza noma yini oyifunayo, ungenza i-ofisi lami futhi. Wayihloboluni lokucela olwenzayona ngathi lutho? Yini oyithumela eposini na izindwangu zomkhuleko? Uyakhokhisa ngayo na? Ngathi woza ufunde izincwadi engizithumela nazo. Kwakuyilokho-ke manje uhulumeni ungikweleta konke engikukhokhile intela yemali engenayo eminyakeni engamashumi amabili edlule. Ungazidli ukuthi uyakuthini ngokuba akusuwe okhulumayo, ngubaba ohlala kuwe okhulumayo, niyabo.
That's why we believe in staying with the
ngakho sikholelwe ekuhlaleni nezwi ngathi kube isikhathi eside kodwa kuyosebenza kahle nje ngokwezwi.
Now, that's why we believe that the Bible
manje ingakho sikholwa ukuthi iBhayibheli lisitshela ukuthi ngaphambi kokuba umhlaba uze ubunjwe futhi ngaphambi kokuba ube khona ukuthi ubaba wahlaba iwundlu. Kwasekuthi-ke ngenkathi ehlaba iwundlu wafaka lonke igama labantwana bakhe abezayo encwadini yokuphila futhi nje siphila phezulu kulowo nyaka usuze waphela wonke. Niyabona ukuthi ngiqonde ekuthini na? UNkulunkulu onganasiphelo wayekwazi lokho ukuthi ngaphambi kokuba kuqale izwe ulibonile uhlelo ukuthi wawuze wenziwani futhi wavele wakwenza nje. Manje khumbulani, njengenyanga enkulu yokwakha ubaba ngenkathi enza lo mhlaba wayesefaka izakhamzimba, ikhalsiyamu, ipotashi namaphetroliyamu nayo yonke le misuka yezinto ehlukene okungenayo ukwenza imizimba yethu. Wayekwazi nokunqu kwakho futhi azi ukuthi ngoba lulu lokubumbeka nomzimba oyoba yilo ngaphambi kokuba uze udalwe. Impela wayazi isiphetho saphakade sawo futhi uyazi ukuthi hlobo luni lwemimoya eyohlala kulena. Futhi manje ngaphambi kokuba siqede leyo ndaba sizofanele siyixoshe kulobusuku enzalweni yenyoka nasenzalweni yowesifazane futhi ngikuhlaziye futhi nginikhombise ukuthi kungani. Sibone ukuthi leyo nzalo yenyoka yehla kanjani, ukuthi leyo nzalo yowesifazane yehla kanjani, ukuthi leyo nzalo yenyoka iqala kanjani, kwedlula ngobuningi, kwedlula ngobuningi, iya ngokuba nkulu ibe nkulu ibe nkulu ibe nkulu ibe nkulu sekuze kwathi manje akusekho lutho olusele kodwa nje insalo encane yamagama isasele elotshwe kusukela ekusekelweni komhlaba. Kodwa uma umzimba usubunjiwe lelo gama lokugcina esencwadini yaliyoqondwa lapha emhlabeni, izincwadi ziyavalwa ngoba isiphelisiwe indaba yokuhlengwa isifundwe yapheleliswa. Khona-ke siyahamba ukuyombona nokumhlangabeza ekuvukeni.
He that heareth my words and believeth on him that
woza amazwi amakholwe ngongithumileyo unokuphila okuphakade futhi akasayi kuya neze ekwahlulelweni kodwa wedlulile ekufeni wangena ekuphileni.
No man can come to me except my Father.
Akekho ongeza kimi uma ubaba wami engamdonsi futhi akuyi ngothandayo noma ogijimayo, nguNkulunkulu ohawukelayo, kwasho umbhalo.
Not him that willeth.
Akuyi ngothandayo, inqwaba yabantu ithi ngizojoyina ibandla ngizoba ngumfo olungileyo, ngizokwenza lokhu lokho, akuhlangene nalutho nakho, nguNkulunkulu ohawukelayo. Manje niyabonga enkathi uNkulunkulu eqala kukhona imimoya eyisikhombisa kaNkulunkulu njengemibala eyisikhombisa nje uthi ngweni lwenkosikazi. Futhi senake naqaphelana ucezu lwengilazi emakhona mathathu libonisa imibala eyisikhombisa ephelele. Senake nakuzama lokho na, beka ucezu lwengilazi emakhona mathathu nokho ucezu olulodwa lwengilazi kodwa emakhoneni amathathu liyobonisa imibala eyisikhombisa. Ukonjalo-ke uyise indodana nomongcwele emunye nokho ubonisa izingxenye eziyisikhombisa zikankulunkulu ezingahlukaniseki zokomoya. Futhi manje-ke umoya kankulunkulu omkhulu wokuqala owuthando unkulunkulu njengothingo lwenkosikazi olukhulu lesineke sahlawumpisela ukuthi ubukeka kanjani, kodwa nje sithi ukubukeka ubukeka efana nothingo lwenkosikazi leyo mimoya. Umoya ophelele wothando obomvu oluhlaza sibhakabhaka ophelele, umoya wenhlanganyelo nje, yonke leyo mimoya ephelele bese-ke iqala ukuzehlisela phansi yehla futhi isuka na ezansi isuka othandweni, ifilo lokuthandana kwabantu noma uthando iagape lothando lukaNkulunkulu kuya othandweni, ifilo lokuthandana kwabantu futhi kwehle njalo kuya enkanukweni futhi kwehle njalo kuya koluphansi kunalo lonke. Bese kuthi-ke uNkulunkulu kwalokhe abe ngumuntu uJesu wayesehla ngaleyo ndlela efanayo waze wayofika wephansi kunayo yonke imigodi yasesihogweni, wayesexosha labo ayebazi ngaphambi kokusolwa kwezwe abamagama abo ayelotshiwe encwadini, wayesebahlenga babuyela kuye uqobo. nakho lapho khona indaba yokuhlengwa ingeke yaziwe ngokugcwele isize simbone futhi sime sifana naye. Manje ingakho singesilo ihlelo, ingakho singakhopha sibambisana nazo zonke izinhlangano esingabambisana nazo ngunkulunkulu, kodwa ingakho singesilo ihlelo. Manje ehlelweni kuvela lezo zinto zamanga. Manje njengoba ngishilo, ngishaya kanzima ngoba ngifuna kuhlabe. Manje ngaphandle ngaliya ebandleni lomunye umuntu bengingeke ngacabanga ngalezi zinto. Bengiyoba ngumKristu nomzalwane ngokwenele ukuhlala nje emigomeni emikhulu sonke esivumelanayo ngayo. Niyabo, kodwa nje kufana asifuni ukukhohlisa. Bengikhuluma nomfana omncane izolo lapho ebengizingela khona ezingwejeje izolo ekuseni ezansi le ezintabeni zaseKentucky. Futhi angiqaphelanga isayini esesidotshaneni emahlathini, futhi bengihlezi ngakwelinye icala, futhi ngicabange ukuthi bekungumfowethu uBanks lapha enyuka edabula emahlathini ubezingela izingwejeje naye emhlabeni ofanayo. Futhi ngambona eza ngase ngishayela ikhwelo insizwa, ngicabange ukuthi bekungumfowethu wothi egqoke njengaye nje, waphenduka ngase ngibona ukuthi bekungesuye. Nomfowethu wothi wayengitshele ukuthi wawukhona indawo ephezulu lapho eyayifake isibhobo, futhi bengingakwazi awukho zintango ezingulayini, amahlathi nje, futhi ngizokwazi kanjani ukuthi isona siphi isihlahla ihikhori esingesangaphi na. Ngakho bengihlezi lapho ngilalele ukukhonkotha kwezingwejeje, futhi bengicabanga ngokuthi awu, manje kulo busuku ngiya ekhaya futhi ngiqala umhlangano, ngibuyela emanganisini futhi. Ngaseliqala ukubona neziphepho zivunguza, asengibona lo mfo, ngase ngikhuluma naye, ngenyukela lapho ngathola ukuthi bengisemhlabeni wakhe nabo. Ngase ngixoxa naye wathi, oh, kulungile lokho, wathi hey, zingela nje noma ikuphi lapho ufuna khona. Ngase ngithi awu, wathi ubungekho emhlabeni wami, ubuhlezi ngaliya kwaleso sihlahla sehikhori, wathi ngapha kwesihlahla sehikhori ngumhlaba wami. Kodwa uthi akunendaba mfowethu Branham, zingela noma ikuphi lapho ufuna khona, yenyukela endlini, ubaba uzothanda ukukubona. Yabo, ngase ngithi awu, besixoxa ngeBhayibheli futhi ngenkathi sisodabeni lokuzingela usho lokhu, wathi mfowethu Branham, akukho muntu ezansi lapha onendaba banoma ubani ozingelayo. Kodwa wathi ubaba wami wayengaphandle lapha ngolunye usuku nomunye umzingeli wasedolobheni, uyaphuma wasebulala enye yezimvu zakhe eyayisindekithe amaphawundi angamashumi ama-6 namashumi ayisikhombisa, futhi wampopoloza kumfo nomfo wamdubula ngesibhamu. Wathi yilokho akwenza kube kuwathi asinandaba nokuzingela. Oh, leyo yinto efanayo engikhuluma ngayo. Anginandaba ukuthi usonta kuliphi indlela, kodwa hlala leBhayibheli nanomoya ongcwele. Akusilo ihlelo lakho esikhathazeke ngalo, masinya nje usonta kwelinye njengomunye, kodwa ngokuhlala leBhayibheli noma ukuvuma emibhedesho eyenziwe ngabantu, hlala neBhayibheli. Manje baveze ihlelo okwaba yiphutha. Manje into elandelayo ababeyivezile okwakunguweduka kwakungumbhabhatizo wamanzi. Umbhabhatizo wamanzi njengoba ufundiswe eBhayibhelini ungukuqinisa. Kodwa ibandla likatolika laveza ukufafaza noma ukuthela. Futhi akukho mbhalo eBhayibhelini ukwesekela ukufafaza noma ukuthela. Ayikho indawo enjalo eBhayibhelini kungokuqiniswa. Awu, manje-ke kodwa nakho kufika emva kwebandla likatolika nebandla lamaluthela nokuthela kwabo, futhi kwase kufika ibandla lasesheshi kanjalo njalo lapho kwehla. Kwase kuthi emva kwesikhashana kungena amabhaptisti nabakampela ukuba ubuyelwe ekuqiniseni futhi. Awu, usathane wakubona lokho, ngakho uvele nje ubanika igama lamanga ukuba baqiniswe kulo. Base beqala ukusebenzisa igama likayise nendodana nomoya ongcwele. Awukho nelilodwa ichashaza lombhalo eBhayibhelini lapho noma ubani ake abhathiswa khona egameni likayise, indodana nomoya ongcwele. Futhi noma ngubani okufundisayo ungumfundisi wamanga, futhi nginitshelile ngizokwenza kuhlabe. Manje uma ngicabanga ukuthi lokho kuqinisile ngifuna umbuzo wenu kulo msamo ningikhombisa uma ningangikhombisa indawo eyodwa lapho noma ubani ake abaphathiswa khona eBhayibhelini egameni likaYise indodana noma ongcwele ngizobeka isayini emhlane wami njengomshumayeli wamanga futhi ngenyuka nemigwaqo ngimemeza ngalo lonke iphimbo lami nezandla zami ziphakeme umfundisi wamanga ayikho into enjalo kwavelaphi na Manje buyela emumva lolu uhlangothi lweBhayibheli ufanele uthole umlando amaKatolika akholelwa koNkulunkulu abaningi futhi baphidliza uNkulunkulu yedwa weqiniso waba koNkulunkulu abathathu abehlukene futhi ngizweni kwakuyinto embi kanjani eyayisephepheni ngolunye usuku mayelana nendoda edumileyo sonke siyazi ukuthi iyinceka kaNkulunkulu uBilly Graham Sine statement umfowethu Bila lapho unaso ngenkathi kubuzwa uBilly Graham ngokuthiza ubani kwakuyini lokhu ukuphambana ukukhulumayelana nomthathe munye na ngabe abekhona yini onkulunkulu abathathu bangempela na noma kwakunjani na indawo eyodwa kwakubukeka njengonkulunkulu abathathu nomunye wayebukeka sengathi wawukhona o
Billy Graham said it hasn't been revealed nobody knows
uBilly Graham wathi akukambulwa akekho owaziyo uma kukhona uNkulunkulu abathathu singaba hedeni njengejuda lathi uyena muphi wabo onguNkulunkulu wenu na uyise na ngabe indodana nguNkulunkulu wenu na noma ngabe umoya ongcwele nguNkulunkulu wenu na munye kuphela uNkulunkulu nalabo abasibo abangubuntu obuthathu Ngokuba ubuntu bufanele bube ngumuntu ngeke kwaba ngubuntu ngaphandle kokuba ngumuntu ngiyakwazi lokho kungenzeka kanjani ukuba noma yini ibe ngubuntu ngaphandle kokuba kube ngumuntu na Oh lati asikholelo kwaNkulunkulu abathathu abanobuntu sikholelo ebuntwini obuthathu kwaNkulunkulu ofanayo awu ngaphambi kokuba kube ngubuntu ufanele kube ngumuntu Kuyini pho ubuzo osho njalo akusikwa uNkulunkulu abathathu izikhundla ezintathu zikaNkulunkulu ofanayo wenguyise ekuqaleni oyele ngaphezu kwehlane elangabini lomlilo isihlahla esivuthayo ububaba uNkulunkulu njengoba nje ngisanda kuqeda ngisho ukuze ehlisela phansi ehla lolo kwakuhlelo oluphakeme kunalo lonke Umoya akapao uzu ukuphila kaNkulunkulu kuba lwakhe kwenziwe ngesimo sentsika yomlilo
And that same one after being in the fatherhood.
Hello fanayo emva kokuba ubaba waba indodana nomoya ka wawusesihlahleni esivuthayo wakumuntu uKristu futhi waveza ubufakazi obonakalayo umlilo owabenzayo wathi uma ngingenzi imisebenzi kababa wami ningangikholwa wonke umuntu uyofakaza ngesithelo sawuqobo wasekuthi-ke emva kokuba uzuphenduka uba ngumuntu niyabo wacathaka usuka kokuphezu kwemvelo wangena entweni ebambekayo engathintwa umzimba Nangokufa kwemhlatshelo nomhlatshelo odlula konke kwalo uNkulunkulu yethu uJesu wathi mina noBaba wami simunye Baba wami uhlala kimi akekho ongafunda lokho ucace ngokwedlulele bathi awusikhombisi ngani ubaba futhi kuzoselelisa uJohane weshumi nane elesishiyagalombili wathi isikhathi esingaka nginani futhi kawungazi na wathi uma ubona uma ubona mina ubona ubaba wami njengenenekazi lake lagquma laphezulu lathi ngani mfowethu Branham lathi ya uyise nendodana bamunye njengawe nje nomkakho nimunye ngathi oqabo abanjalo ngathi uyangibona mina nalathi yebo ngathi uyambona kunami nalathi khabo
Jesus said when you see me you have
Ngathi ngakho ke abasile uhlobo olufanayo lobunye uJesu wathi uma ubona mina ubone ubaba ubaba ohlala kimi umngama akahlali kimi yabo Bamunye ngandla zonke bamunye futhi simunye ngokuvumelana uNkosikazi nami simunye enhlanganyelweni kodwa singubuntu obubili Umgambi anganza uhlobo olulodwa lokucabanga nami olunye ukuthi singabantu ababili kodwa akunjalo ngonkulunkulu bona unkulunkulu nokristu umuntu uqobo lwakhe manje ke uyini umoya ongcwele na umoya ongcwele uyilowo moya kankulunkulu ofanayo uhlala kubantu abafelayo wayesefaka igama labo encwadini yokuphila yewundlu okungukuthi abemunye naye ekuqaleni umbhalo usho njalo angabatshelanga yini ujesu ukuthi babe naye ngaphambi kokuthakala komhlaba na imiqondo yenu yenziwe emnyama futhi ilufifi futhi sonke sinjalo kulezo zinto kodwa nje sisikho okuthize okuncane okuthiwe kuvela kwenzeka lapha sinamadoda namadodakazi kankulunkulu ekuqaleni kokudalweyo kankulunkulu kunisehliswe sathi qathatha lapha sibe ngufakazi okufakaza ngomusa kankulunkulu ochithelwe wasabalala ezinhliziyweni zethu ngomoya ongcwele sinomoya waphakade akhona oyedwa noyedwa futhi akukho ndlela yokukumisa ibandla kankulunkulu liyobakhona ngokuqinisileyo nje impela njengoba lingaqiniseka njengoba sikhuluma ucosha indaba encane futhi okomzuzu nje ukuthi ivezandlebe lalingenakungena kanjani embusweni izizukulwane eziyishumi nane iminyaka engamakhulu amane nokuthi ububi babazali babuhambela kanjani kubantwana esizukulwaneni sesithathu nesesine futhi ukulunga kwabazali kwakuhanjelwa owenzayo uma likhona ikusasa elizayo futhi unendodana yomzukulu ukwenza kwakho namhlanje kuyonquma ukuthi iyoba yini ngaleyo nkathi ukuba siyafunda ebhayibhelini lapho nomelkisedeki ngenkathi ehlangabezana no-Abrahama ebuya ekubulaleni amakhosi futhi u-Abrahama ukhokho omnika okweshumi izishumi zakho konke ayenakho wayesethi-ke ngalokho kwezishumi ukuthi ngulevi kuphela nje owayevuma okweshumi kodwa wathi ulevi owemukela oweshumi wathela oweshumi esesokhaleni luka-Abraham.
Oh,
niyakubamba lokho na u-Abraham wayengokalevi ndodana angukhokho kuyo futhi lapha ulevi ungenani eminyakeni engamakhulu ayisishiyagalombili noma yishumi nakamuva mhlawumbe amakhulu amaningana ngingeke ngazi nje ukuthi ini eminingi bengingafanele ngikucabangele ngesizukulwane kodwa u-Abrahama wazala u-Isaka u-Isaka wazala ujakobe ujakobe wazala ulevi futhi lapho ulevi ujakobe ezoba ngubaba wakhe u-Isaka umkhulu wakhe no-Abrahama ukhokho wakhe futhi ngenkathi ujakobe ezokhalweni luka-Abrahama ibhayibheli lathi wathela kweshumi kumelkisedeki bese kuthi-ke lesi sizukulwane esincane sehle senyuka sibhema siphuza nakho konke isilindele kanjani esinye isizukulwane ukuba sibe khona na isizathu sokuba sibe nesono buhlo ngandlebe bentsha manje isizathu sinamantombazane amancane emgwaqeni nabafana abancane yingoba mama babo nobaba benza lokho abakwenzayo eminyakeni eseyadlula futhi isizathu sokuba siselokhu sinabashumayeli abazomela iqiniso isizathu sokuba siselokhu sinamantombazane ayifeshini endala yingoba ayesenabazali abayifeshini endala emuva kwawo kunjalo impela sisenabo bashumayeli omi engaqedisi nanoma yiliphi ihlelo noma izwi ngenxa yokuthi sasinabashumayeli abayifeshini endala emuva abama impela emihlabathini efanayo yebo manje sikulolu suku futhi manje sifuna ukusho ukuthi phakathi lapha kubuyele amanye amahlelo isizathu sibe sino ihlelo futhi ngoba ukuba besiyihlelo besiyokhothama phansi kulokho futhi khumbulani hlolani imibhalo noma ikuphi lapho elithanda khona futhi nezokuthola neyodwa indawo ebhayibhelini lapho noma ubani ake abhaphathizwa khona ngokuqiniswa ngokuthela noma egameni likayise indodana nomoya ongcwele ngakho uma kungekho ebhalweni kufanele ukuthi waqala ndawo njengoba ngisho ngihlezi phansi kwesihlahla esikhulu ngisibuka sona kahle sifane nendoda singahle sibe sikhulu kakhulu singahle sibe namandla kodwa sakazi lesiqalo sadinga siqale.
And everything, this old time religion.
But the old guy into a little yamdala, Esimele, Miss Binagangara, Yatin like Carlin down down, Yatin like Ibe, Nescalo. Let me put this as Cavalero, Esinaz, Yatin Ibe Nescalo, Nevi Palo, Yamanga, Esis, and the Sire Masterman, Etu, Yatin Ibe Nescalo. Futhi uma sithingi Methodist wathi ke ube nesiqalo uma uthi ngiBaptist wathi ke ube nesiqalo wena uthi ngiKatolika wathi ke ube nesiqalo wena uthi ngingumKristu ozelwe ngokusha wathi ngeke ube nesiqalo wathi ngeke ube naso ngwele muva uthole ukuthi kuqala kuphi asibuyele ekuqaleni kwesithombe manje ke uma kungayekhohlelo eBhayibhelini khona ke ihlelo ladinga libe nesiqalo. Laqala ngebandla likatolika maprotestani nje azaleka kulo. Manje ke uma iBhayibheli lathi ngalikwesifazane neqebe libi ngoba imfundiso yalo laphi ngangokomoya. Yelo kuphingana khumbulani sedlule kukho manje owesifazane ohlala nomyeni wakhe uyafana njengentombi akakazoniwe inqobo nje uma ehlala naleyo ndoda eyodwa. Kodwa kuyini kungalungi na? Ukulunga kuphendukezelwe. Ake ahlale nenye indoda futhi ulahliwe. Niyabo ukulunga kuphendukezelwe. Manje uma ihlelo lalingalungile kuba lalikade lilungile uNkulunkulu wazothi manje sizoba namahlelo futhi uma ibandla elikatolika lamanyezelwa eBhayibhelini ngokuthi isifebe ukungalungi ngoba lalinikeza inhlangano yalo isayithi yalo uqobo yezenkolo futhi hayi iBhayibheli. Fathete wethu alikwedeleni yini ibandla elikatolika mayelana neBhayibheli na? Bathi abanandaba ukuthi iBhayibheli ithini kuyilokho okushiwo ibandla okushiwo ihlelo labo. Awu manje-ke ungababiza kanjani ngokuthi masephutheni uma uzozidela ebhabhathisweni kayise indodana umoya ongcwele libe iBhayibheli liwulahla na? Isizathu amaMethodist asho njalo amaBaptist asho njalo na? Kungani uzovuma ekufafazweni nasekuthelweni ibe ingekho into enjalo eBhayibhelini na? Ayikho into enjenganoma ubani obubhathizwa egameni likayise indodana umoya ongcwele khona kwenzelani na? Niyabo yingakho singesilo ihlelo asidingi ukuba phakela sithathe umoya ongiphosa ukukhanya ebhalweni kudlala nombhalo lo isho kanje iNkosi. Nakho lapho khona azikho izinto ezinjalo akulotshiwe embhalweni. Owena uthi kuthiwani ngoMathewu amashumi amabili nesishiyagalombili elishumi nesishiyagalolunye na? Manje sikufunisisile lokho izikhathi eziyidazini leyo kwakuyinkulumo uJesu ayisho. Ngakho hambani nifundise izizwe zonke nibabhaphathiza egameni likayise indodana omoya ongcwele. Ngabe kwake kwenziwa na? Ngabe wake wabakhona umuntu owake wabhaphathizwa ngaleyo ndlela na? Akukho namunye. Ngakho ke kufanele kube khona okungalungile ndawo ndawo impela ngoba uKatolika obakwenzayo. Tholani uma wakubakhona emlandweni kuze kuyofika kobaba bangaphambi kwenayisiya nilebo somlando kundani izincwadi zobaba bangaphambi kwenayisiya futhi nibone kuze kuyothi ngqi enkosini yaseNgilani bonke babebhaphathiza egameni likaJesu Kristu kwaze kwaba ibandla likaKatolika. Nebandla likaKatolika linamandla basho ukuguqula noma yini abafuna ukuyiguqula futhi bahamba beya ekubhaphathizeni egameni likayise indodana umoya ongcwele. UMartin Luther waphuma nawo uJohn Wesley wawulandela noAlexander Campbell ufika nalowo noJohn Smith webandla leBaptist waqhubeka walandela nathi iPentecost iqhubeka nawo namanje. But ihora selifikile! Bekisisani izinto zezibani njengoba besikuzo izolo ebusuku. Uthi lesibani lokuqala ngokukhanya kwaya ngokuba mnyama kuba mnyama kuba mnyama kwaze kwayodlulela eminyakeni engamakhulu ayishumi nanhlanu eminyakeni yezikhathi zomnyama. Manje ke kwaqala kukhanyisa. Uthi njengaphambi konyaka webandla wokugcina laphinde lakhanya futhi phakathi kweminyaka yebandla emibili ukukhanya kuyafika. Landelani imibhalo yebandla lase-Efeso, ibandla lase-Thessalonika, wehle njalo kuye onyakeni wezikhathi zomnyama ngalinye lawo, wathi unamandla amancane, kepha kawuliphikanga igama lami. Nebandla elilandelayo wenze into enkulu, kepha awuliphikanga igama lami. Landela obaba bangaphambi kweNayisiya, wehle njalo ngalokho, kawuliphikanga igama lami. Kwase kuthi ke iminyaka engamakhulu ayishumi nanhlanu yeminyaka yezikhathi zomnyama, kwase ke kuphuma ibandla lamaluthela. Wathi awunalo igama lami, kepha unegama akusesi uJesu kodwa uLuda leKatolika leBaptisti lePresbyterian. Unegama lokuthi uyaphila. Siyibandla eliphilayo, siyaphumelela, siyaqhubeka, kodwa ufile. Umbhalo washo njalo. Ukuba likho elinye igama elinikiwe phansi kwezulu phakathi kwabantu, abantu abangasindiswa ngalo. Hayi Baptisti ayikusindisi, iPresbyterian ayikusindisi, iKatolika ayikusindisi, uJesu yakusindisa. Konke kusemabhukwini aphethe izindaba zesifundo, imicabango engenabufakazi eyenziwe ngumuntu bayibhala phansi, yilokho esikukholwayo futhi yingaleso sizathu sidedwa kukho. Asinabhuku eliphethe indaba yesifundo kodwa iBhayibheli. Akukho kuhola, akukho mbishophi kodwa umoya kunjalo. Bese kuthi-ke uma kukhona umoya ongalungile ongenayo uzozama ukusonta into ethize ingene kulapho izwi liyoyiqondisa, lokho akulungile, dedani kukho. Yabo, naku ufika nomoya uthi lokho akulungile, uyafakaza ngokuba umoya wethu uyafakazelana nomoya wakhe. Naku ufika oyedwa ethi, oh sifanele, oh ngicabanga ukuthi kulungile kubo ukuba benze lokhu lokho okunye, kodwa umoya wathi kukhona okungalungile ngalokho. Ubuyela ngqo eBhayibhelini bese ubuyisa ukwehlisa ngqo indlela esenza ngayo, futhi akulungile, dedha kukho. Yingaleso sizathi iBhayibheli lathi naku kuye onokuhlakanipha, naku kuye onokwazi, naku kuye onalokhu. Ibandla lapho lihlezi ngokohlelo, aniliboni yini icebo elikhulu kaNkulunkulu na? Manje bukani, unyaka webandla laseFiladelfia wawungunyaka webandla leMethodist, unyaka webandla lothando lobuzalwane, inguquko, okungukuthi ngenkathi ibutho lobuCalvin lase livumbukele ebandleni laseSheshe eNgilandi, lapho ababe ngasenayo ngisho nemvuselelo bahamba baze bayothi ngqi ezimbewini zotshani obomile, uNkulunkulu wavusa uJohn Wesley njengomgcini mthetho ukuba athathe imfundiso kaAminias, futhi ngenkathi ekwenza wayishaya leyo nto ekhanda futhi yayifanele ushaywa. Kodwa wenzani na? Naku ufika amaMethodist kuthi akijima aze ayofika kuleyo ndlela njengoba abakaKhalvinza ngale ndlela. Manje maphakathi kwalapho useyilokhu kuyiMethodist, useyilokhu kuyiBaptist. Ngifisa sengathi besingafika ngapha manje emibhalweni, thathani izambulo zesithathu futhi nizokuthola. Manje ngaphambi nje unyaka webandla lokugcina okwakuyiPentecostal ngelisivivi, unyaka webandla laseLaodikeya elinqatshiwe. Kodwa khumbulani, njengoba uJesu wabonwa esiphambanweni ezintini zezibani zegolide ezisikhombisa, okumnyama kwedlula konke akungukudeda kude le kuye, isandla sakhe sokudla nesandla sakhe sokunxele. Futhi webukeka enjengo Alpha no Omega, hayi maphakathi nendawo, u-Alpha no-Omega, njengoba wayelule isandla sakhe. Futhi wayeyitshe leJaspi nelesadisi, okwabe kunguBenjamin noRuben okuqala nokugcina. Lapho wayelule izandla zakhe, wayemi lapho. Kodwa khumbulani ekuphumeni kwalokhu, ungakuthi danisi ngokuba ngenkathi bemukele la magama lapha ala mahlelo babefela kulezo zinto ezifanayo ngqo, kwehle njalo ngqo. Kodwa wathi phakathi nje kweMethodist nePentecostal iphuma, ngibisile umnyango ovuliweyo phambi kwakho, nakho lapho khona igama labuyiselwa futhi. Ngimisile umnyango ovuliweyo ngokuba ngiyithela iqiniso lokuphila kakho ngeza kubaba ngaphandle kwami. Wena lo mnyango ovuliweyo elincane elincane uma niqaphelile akusilo eliqondilincane ithi elincane elincane manzi kodwa ayinabuyala ekhambe likajesu owawunalo awuna ulokuphila okuncane awuliphikanga igama lami. Manje-ke, phakathi lapha, laba lahlekela, bahamba, bangena ehlelweni leKatolika, baphumela ehlelweni lamaluthela, baphumela ehlelweni likaWesley, manje-ke bayongena ngqo kwiPentecostal-ke. Kodwa ngaphambi nje kwesikhathi sokuphela, indlela intsha isihambile impela emhlabeni, isiqambuze yaphuma inzalo yokulunga, inzalo yenyewa inqwebelana ngokushesha, 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 ilungela lo nyaka we-athomu ukuba ibhujiswe. Phambi nje kwaleso sikhathi ngizomisa indlela yokuphunyuka, ngizomisa phambi kwenu umnyango ovulekileyo. Elincane ileli sango neyincingo yile ndlela futhi bayoba yincusana nje babo abayoyifumana, kodwa indlela inkulu eyisebhujisweni futhi bayoba baningi abayongena lapho. Nakho lapho khona ngaphambi nje kwalokhu lokhu kukhanya okukhulu kwakufanele ukuthi vumbu. Ngijabula kakhulu, angazi nje ukuthi ngingakuzwakalisa kanjani. Ngijabula kakhulu, nasi isikhathi sokuvala futhi angaze ngiyithinte indaba yami. Ngifuna ukukhuluma ngokuthi umbhaphathizi kwamoya ongcwele ngizowuthinta empeleni eyishumi imizuzu eyishumi nanhlanu. Manje ngeke ngihlalise amahora amathathu njengoba ngenzile izolo ebusuku. Ngizozama ukuba ngingakwenzi. Manje uma benombhaphathizi wamanzi wamanga amahlelo asephutheni, futhi noma ngabe ubani osemuva ngamahlelo athize ngoqobo wayesekela into eyiphutha, besekela lokho uNkulunkulu abenakho. Washo njalo kule minyaka yebandla, washo njalo embhalweni, futhi wawabiza ngonondindwa ngoba afundisa izimfundiso ezimiyalo yabantu. Manje thinazi ngaya endaweni esikhathini esingeside sedlule, endodana ethize ingena lapha ibhala umqingo wocwaningo ngokuphilisa ngokankulunkulu. Yayisithi into kuphela ngawe Fort Branham, yathi abantu bamelana nawe ngoba uya kumaPentecostal. Ngathi awu ngizoza kwelakho, ngathi uma uzongesekela edolobheni lakini. Yathi awu, yathi sengivele ngikusukumele lokho, yathi ngikuthathe ngakuyisa kumbishophi wayelibandla elithize, ibandla leMethodist, asikho isidingo sokuhoxisa iziphakela ngakho. Yathi ngakusukumela base bethi manje yabo thina njengebandla leMethodist asikholelwa kulezi zimangaliso. Manje ngizokwenzenjani na? Manje uzoyela ibandla leMethodist noma ihlelo na? Uma unjalo ungusomqalo ongunondindwa. Ngicabanga ukuthi ibandla leBaptist belingesekela umkhankaso onjalo na? Hayi na, ngoba bangamaBaptist.
Ibhayibheli
athi bangonondindwa, lazala amadodakazi alo futhi ayeyizifebe. Ngani na? Ngikhipha uhlobo olufanayo lwemfundiso. Imfundiso yenziwe ngumuntu esifundeni semfundiso kaNkulunkulu. Yingakho singahleliwe namaBaptist. Yingakho singahleliwe namaMethodist. Manje yingani singahlelelani namaPentecostal na? Nakhu lapho khona kunjalo impela. IPentecostal yayihlale lapho ukuba ibandla lamaLuthela lalihlale lapho elaliqale khona beliyoba iPentecostal. Kodwa ahlela ngakho uNkulunkulu wavusa elinye iPentecost elibizwa ngoWesley. Futhi ngakho ngenkathi Wesley ehlela wavusa elinye elibizwa ngeBaptist. Ngenkathi behlela wayeseke evusa omunye obizwa ngenkathi behlela wavusa omunye obizwa ngePentecost. Ngenkathi behlela uyaqhubeka bhekisiswa nje futhi ubone. Akusilo uhlelo lukaNkulunkulu lwaphezulu. Awukho ohlelweni kaNkulunkulu kuba ngalawo mahlelo, ngakho niyabo, yingakho singesilo ihlelo. Mbulani lokhu ngithe ekuqaleni, manje uma nginilimaza angiqondile. Lokhu ngokwebandla, uma uhlezi ngapha sithanda ukuba nani lapha, kodwa yilokhu esikumeleyo futhi kungani singesilo ihlelo. Manje ihlelo okuqala nje lingamanga nabafundisi bamanga, ngithe kuzolimaza futhi ngifuna kulimaza ngoqobo bangabafundisi bamanga. Noma yiphi indoda ezaziyo lezo zinto futhi izoma futhi iqagise ne-Baptist Methodist Luthela noma i-Pentecostal yazi ukuthi iBhayibheli ifundisa owehlukile ingumprofethi wamanga akukho kunamathelana ngakukho kunjalo impela yingakho ngayijoyinanga i-Assemblies yingakho ngayijoyinanga i-Oneness yingaleso sizathu ngingayijoyinanga i-Baptist i-Methodist noma i-Presbyterian ngoba angamanga angiqondile ukuthi abantu bawo ungamanga ngiqonde ukuthi isayensi yabo yezenkolo ingamanga ngoba ayikhathaliseki nezwi kankulunkulu upawulu wathi uma wawelela ngapha ake nginikhombise ukuthi upawulu wathini ngaphambi kokuba sisuke kulo mbhaphathizo wamanzi ngenkathi ujesu enza inkulumo kumathewu ma28:19 petru ezinsukwini eziyishumi kamuva wathi phendukani yilowo nalowo abhathizwe egameni likajesu khristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu khona niyakwemukeliswa isipho sikamoya ongcwele isikhathi esilandelayo umbhaphathizo owashiwo ngaso ngenkathi ufiliphi umvangeli ehla wayeseshumayela kumasamariya futhi wawabhaphathiza onke egameni likajesu khristu upawulu petru wehla noma upetru nejohane njalo wayesebeka izandla phezu kwabo bemukela umoya ongcwele base-ke beqhubekela enhle lapho upetru wayeseqonda ngonga leyo nkathi endlini kakhoneliyo futhi ngenkathi ukhoneliyo kwathi upetru esakhuluma la mazwi umoya ongcwele wehlela kubo upetru wathi singenqabe namanzi lokhu laba sebemukele umoya ongcwele njengoba senza ekuqaleni futhi wabayala ukuba babhaphathizwe egameni lenkosi ujesu khristu manje upawulu wadabula izwe elingasenhle lase-efesu ufumana amanye amabhaptisti futhi babenompostoli enhle lapho umpostoli webhayibheli negama lakhe lalingu-apholo wayeyisazimthetho esiphendukile futhi wayefakazisa kubantu ukuthi ujesu wayengukristu ngebhayibheli wathi umesiya ufanele ukwenza izinto ezithize nomuntu wayengewumesiya futhi babenesikejani esikhulu sabantu labo futhi babejabula futhi bememeza futhi benesikhathi esikhulu sakho u-Aquila noPriscilla babewelele lapho base bebajoyina benenhlanganyelo nabo babengenahlelo babenenhlanganyelo futhi ngakho babona ukuthi le ndoda yayiyindoda edumileyo yayihlakaniphile ummeli futhi wayeyindoda ehlakaniphile ngakho bathi manje wena ukahle kakhulu kulokho okwaziyo kodwa sinomzalwane omncane ogama lingupawulu uma efika unesehlakalo esithize uyazi ukuthi ukhuluma ngani uzokufundisa indlela yenkosi kucace kakhulu uma nje uzohlala futhi umlalele manje ungazami ukufuqela into ethize kuye ngoba akazukuma athule du ngakho uyabo kodwa uvele nje uqhubeke umlalele upawulu uyafika wabalalela ebhekisisa kanye ngapho wathi lokhu akuhle kakhulu kepha namamukela yini umoya ongcwele nina amabhaptisti lokhu nakholwayo na bathi asinaye na angicabangi kanjalo awu ngaye na awu nababhaphathizwa kanjani na sibhaphathiziwe awu ubani babhaphathizayo na futhi nababhaphathizwa kanjani na ibhayibheli lithi kukuphi isigreki noma elokuqala lithi koku kanjani naleli lithi kukuphi wathi yini enabhaphathizelwa kuyo na ngamanye amazwi nababhaphathizwa kanjani na sababhaphathizwa ngujohane umbhaphathizi yona leyo ndoda eyabhaphathiza ujesu khristu isisele esifanayo samanzi lowo ngumbhaphathizo omuhle kakhulu anicabangi kanjalo na kubukeka sengathi lokho kwakunganamathela kahle akunamatheli na kubukeka sengathi kwakulungile uma indoda yahamba yangena emanzini nenkosi yethu ujesu khristu futhi yabhaphathiza ujesu nonkulunkulu ngakuvumela uze ehle ngesimo sikamoya ongcwele futhi wahamba wangena kuye futhi wathi lowo uyindoda nayabe ethandekayo emthokozi ukuhlela kuyo emva kwalowo mbhaphathizo nje kukasikimi sengathi lowo mbhaphathizo wawukade ukahle wayesethi upawulu ngeke usasebenza manje ngeke usasebenza kungani ungeke usasebenza nani yabo nifanele niphinde nibhaphathizwe futhi usukuthi thina esibhaphathizwe ngujohane owabhaphathiza ujesu fanele siphinde sibhaphathizwe na kunjalo bathi sifanele sibhaphathizwe kanjani na wathi egameni likajesu khristu upawulu wayesebakhiphela lapho wayesebabhaphathiza bonke ebaphinda izenzo zeshumi neshiyagalolunye elesihlanu bathi ukuzwe lokhu baphinde babhaphathizwa manje egameni likajesu kristu nopawulu wabeka izandla zakhe phezu kwabo base bemukela umoya ongcwele uma upawulu wacindezela abesilisa besifazane ukuba baphinde babhaphathizwe futhi egameni likajesu kristu uma ngashumayela noma yiliphi elinye ivangeli kusho ukuthi-ke umoya wami wawulungile njengoba ukapawulu wawunjalo akazi ukuthi engulobayo yimiyalo yenkosi futhi manje wabasegalathiya bokuqala lesiyagalombili upawulu wathi uma ingenaze vela zulwini ifika ingenaze ekhazimulayo ukhuluma ngani na isambulo malibusiswe igama lenkosi akunandaba ukuthi isambulo sakho sinjani na ukhumbula okwenkonzo yethu yokuqala kulokhu kusa i-urimi thumimi na
Uma kufika into ethize
futhi kwembule ngophelayo ingumqambi manga ingelasi yamanga yendoda ethwale umlayezo wayo ingumprofethi wamanga yenye kuphela indlela yokubhaphathizwa leyo yigama likajesu kristu uma ungakabhaphathizwa ngaleyo ndlela likhona ichibi lokubhaphathizela elilindileyo kunjalo wamanga ngitholele indawo eyodwa lapho noma ubani ake abhaphathizwa khona egameni likayesu indodana umoya ongcwele akukho emibhalweni engcwele kuyina umbhaphathisho owaqala nebandla elikatolika singakweseka lokhu nezimfundiso ezigcwele zikababa wasenayisiya sinomlando wakho sineka Hillslope ethi amabhabhiloni amabili sinombhalo kajosefus sinawo yonke imilando yasendulo nojosefus wabhala ngesikhathi senkosi ujesu ekahislope ethi amabhabhiloni amabili yabhalwa emuva kwalokho obaba bangaphambi kwenayisiya yabhalwa emva kwalokho ngaphambi kokubunjwa kwebandla likatolika bese-ke kungena ibandla likatolika lase likufuqa konke likukhipha lase langamela bona uqobo neroma labaheteni lenziwa iroma lophapha futhi lapho baletha lo mbhaphathizo wamanzi wamanga waya ekufazweni futhi usuke egameni lenkosi ujesu uya kuyizindodana kwangcwele nojesu wathi phansi kokuphefumulelwa akunika ujohane epatmose unegama lokuthi uyaphila kanti ufile uyizindodana umoya ongcwele yigama elifayo ake nginixoxele ngesehlakalo esincane esiqondene nami eswitzerland ejalimane nezindawo lapho engeke ngaba khona
Fortune tellers work. How does evil spirits
travel?
Who are you?
Unina wakho ngamabandla ekatolika baya kwezithombe ezincane bese beguqa lapho bese benquma izimpaphe ngezikelo bese belubhekisa emuva bese bephosa amalumbu kwamakhelwane babo kanjalo njalo lapho besho khona bashe khona baze bafe nakho konke okunye ngakho eSwitzerland ke ngama nezandla zami zisesigotsheni kanjalo labo abesilisa abaqotho nabesifazane bafela khona ngenkathi bebasika babakhiphe ezilini futhi babashise babakhiphe amehlo nakho konke ngensimbi eshisayo leso sifebe esiyibandla elikatolika akusikho lapho kuphela kodwa namabandla enu asekuqaleni asengilandi futhi namabandla enu amaprotestani enza into efanayo futhi aphosa lawo malumbo ngoyise indodana nomoya ongcwele umfoweni nomelusi ngeke ngaba nenhlanhla ngomusa kankulunkulu ukuba ngivikelwe kulezi zinto kodwa ukwazi ngokuzibonela ngamehlo ebe ngikhuluma ngakho lapho wesifazane wayeze kuleli bandla wangigxeka futhi wathi uzilulaza ngokukhonza imimoya yabangasekho unkulunkulu ezulwini uyazi ukuthi konke kwakumayelana nani ngeke ngathatha muntu angizange ngenkathi bengitshela ukuthi ipigali eParis yayindawo enegama elibi Ngazi kanjani na? Angakaze ngineze ngibe lapho kodwa ngayehlela lapho ukuyothola ukuthi kwakunjalo yini noma cha. Ngathatha ababili noma abathathu abanye futhi abefundisi ngase ngayehlela lapho kulabo besifazane nezinto ezazihundulwe kuleyo migwaqo nezinto iqiniso. Ngazi kanjani ukuthi iRoma ihlezi phezu kwamagquma ayisikhombisa na? Ngazi kanjani ukuthi uPapa wayene-Vicarius Filii na? Kwadingeka ngithathe igama lomunye umuntu ngakho. Ngazi kanjani ukuthi umqhele okathathu wawukuphapha amandla esikhundla sombambeli wezulu nomhlaba nesihogo na? Ngakwazi kanjani ngaze ngahamba ngakubona na? Ngazi kanjani ukuthi kwawukhona uNkulunkulu ophilayo na? Hayi phansi kwesayensi ezenkolo yomunye umuntu umcabango othize okuhlakanipha kwesikhathi esithize samadlingozi asedlula onyakeni osewadlula njengoba abaphika inkolo bengantshela. Kodwa ngalo yosuka sathi ngaleya ngamfumana futhi ngakhuluma naye ubuso nobuso. Lokho kwenza izinto zehluka kunjalo impela ukukhoza imoya bangasekho kusebenza ngoyise indodana nomongcwele ngama emhlanganweni lapho lawo bathathikazi wayesebenza. Ungacabanga ukuthi ngeke bakuphosele inselelo bama lapho baphosa itafula phezulu emoyeni lase lihambahamba lintanta nesiginci sidlala bemi lapho futhi babefuna ukungikhipha.
I said, you're wrong. The Spirit spoke back.
Ngathi nisephutheni. Nomoya wabaphendula umoya uzisho ukuthi unguNkulunkulu. Bathi unguNkulunkulu. Ngathi iphutha, idemoni.
They said, this man is an unbeliever.
Bathi le ndoda ingengakholwayo. Ngathi ngingakholwayo ngalento. Ngoba awusiwe owenkosi yami. Lokhu buthakathi lokhu. Ungadeven. Ngathi manje lapha ngizozama lelo gama elinamandla engiphaphathizwe kulo. Ngathi ngegama lamaZulu aphakeme ngitshela iqiniso. Akangiphendula ngisho. Ngathi egameni lebandla elicwele ngitshela iqiniso. Akangiphendulanga. Ngathi egameni likaYesu ngatshela imongcwele ngitshela iqiniso futhi akangiphendulanga. Kodwa ngathi egameni likaJesu Kristu ngitshela iqiniso yokuthi yebo kuyiphutha. Onkulunkulu yazi ukuthi lelo iqiniso yebo mnumzane.
Oh, faith in the Father. Faith in the Son.
Oh, ukukholwa kuyise ukholwa endodaneni. Ukholwa kumoya ongcwele lawo bathathu bamunye. Amademona othuthumela izono ziphaphame. Ukukholwa enkosini uJesu kwenza yonke into izamazame. Yebo mnumzane, hlala ngalelo gama. Unegama lokuthi uyaphila kanti ufile. Nanti ibandla lakho lilapho ke. Lalelani kukhona owesifazane oyedwa ohlezi. Kukhona abakahle ababukeka bebasha besifazane abasha abahlezi kuleli bandla kulokhu kusa. Abesifazane abasebasha. Abesifazane abaphakathi nendawo ngeminyaka. Abesifazane abadala bonke bakahle. Bangumkamuntu, indodakazi yomunye umuntu, isithandwa somunye umuntu. Kanjalo njalo. Banjalo bonke. Munye unkosikazi Branham ohlezi lapha nina nonke besifazane. Kodwa munye unkosikazi William Branham. Nguye oya ekhaya kanye nami.
She's the one's my sweetheart. She's the one. Nguye
isandla sami. Nguye okhulisa abantwana bami.
There's many fine churches in the world today. But there's one missing.
Maningi amabandla kahle ezweni namhlanje. Kodwa munye unkosikazi Jesu ozala ezangempela zeqiniso zidalwa zikaNkulunkulu. Niyazi ukuthi ngiqonde ukuthini anazi. Igama lakhe akusiyo iMethodist, igama lakhe akusiyo iBaptist, igama lakhe nguJesu, uNkosikazi Jesu, impela unguye. Uzala abantu, hhayi amalunga ebandla leMethodist, akazali ibandla leBaptist, noma iPresbyterian, noma iKatolika. Uzala labo abazelwe futhi bagcilisa kwezimpande futhi bagxila kuKristu Jesu. Nanguye lowo, ngijabula kakhulu ukuthi ngikanye naye. Uyibandla elifihlakele. Akanahlelo, akaphethe nelilodwa lalamagama amakhulu aphakeme kakhulu nezakhiwo ezinkulu. Uhlangana lapho khona onke amalunga omzimba ebuthana khona ndawonye. Bakhonza ngomoya nangeqiniso. Bamiselwa ngaphambili ngaphambi kokusekelwa kwezwe. Omunye futhi umbhalo futhi ngiyanethembisa ngizovala futhi ngizokushiya konke okunye kwakho kuze kube yilobu busuku liyo. Ungakubamba lokho kulobusuku ngaleyo nkathi. Asiye kwabase-Efesu umzuzu nje. Nje sifunde lo mbhalo wodwa. Ngizobeka sengiwushiya nani. Siyathola ukuthi iBhayibheli litheni manje ngalokhu. Ngizothatha lo mfundisi omkhulu uPawulu oyi akukaze kube khona lutho olunjengayo. Wayengumpostoli ebandleni labezizwe. Kulungile tholani abase-Efesu bokuqala manje sizovala emzuzweni nje. Lalela lokhu mngani wami othandekayo. Lalela uPawulu eshumayela ohlobweni olufanayo lwebandla engiyilo kulokhu kusa.
Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of the Presbyterian Church. The
uPawulu umphostoli kaJesu Kristu ngentando ka ibandla lePresbyterian, ibandla lephi? Tando kaNkulunkulu kubo abangcwele abangcwelisiweyo abase-Efesu. Manje khumbulani bahlakazeke emhlabeni wonke, kodwa leli yiqembu elise-Efesu akhuluma kulo. Manje akakhulumi kulo izwe, akakhulumi emalungeni ebandla endawo. Uqondise lokhu kwabangcwelisiweyo, ake sibone nakubo abakholwa nguKristu Jesu. Singena kanjani kuKristu Jesu na? Ngamoya munye sonke siyabhaptizwa ukukholwa okuphilayo. Wazi kanjani ukuthi nomoya ongcwele na? Sizofika kulokho mhlawumbe kulo busuku. Niyabo kulungile. NguKristu Jesu, makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba wethu na Nkosini uJesu Kristu. Makabonga uNkulunkulu noYesu weNkosi yethu uJesu Kristu osibusisile ezulwini nasibusisa sonke sokomoya. Niyaza kuthatha inqwaba yokumpopoloza, akuthatha inqwaba yokumemeza. Lokho kulungile, akukho kumele nakho, kulungile. Akuthathi lokho, kuthatha inhliziyo ezithobile sihlezi ezindaweni zasezulwini sizitika ngezinto zikamoya. Futhi umoya uzitika ngani? Idlingozi na lutho nhlobo uletha idlingozi. Niyabo, kodwa ubungakhumbulani? Niyawukhumbula umbono mayelana nemvula nokolo ukhula na? Khumbulani ngenkathi imvula edingekayo kukhona ugoduthukela omncane ugebise ikhanda lawo elincane, ukolo ugebise ikhanda lawo. Uma kufika imvula bobabili bagquma bamemeza imvula efanayo, kepha niyakubazi ngesithelo sabo. Bukani, makube kini umusa okuvela kuNkulunkulu Baba wethu. Manje phezisane njengalokhu ivesi lesine, manje njengalokho asikhethela kuye. Emvuselelweni yokugcina na, uma siba yilunga lebaptisti noma imeqabo, asikhethela ngaphambi kokuba babe nomhlangano, ngaphambi kokusekelwa kwezwe, wasikhetha ngayo leyo nkathi. Akusikho asimkhethanga, wasikhetha. Yabo, wasikhetha ngaleyo nkathi ngaphambi kokusekelwa kwezwe ukuba sibe ngcwele. Saba ngcwele kanjani na? Hhayi ngalokho esakwenzayo, kodwa lokho asenzela khona, ngoba ngeke saba njalo. Ungayenza kanjani ngulube ibe yiwundlu na? Mfowethu Roy wawufuye izingulube namawundlu okubili. Ungeke wakuxuba ingulube nje ihambahamba ngapho bese idla lonke uhlobo lwento engaluthola, iyophumela enqwabeni yomquba bese idla kugcwala isisu. Awuphatheki kabi ngalokho. Cabanga ukuthi leyo ngulube ikahle nje, ingulube ende nje, yilokho kuphela. Kodwa awuliboni iwundlu ngapho, yayingeke yali memela idina ngapho, lalingeke lize khwabo. Yini indaba na? Isizathu ingulube uyahamba uyitshele ukuthi inephutha. Akabuzeze uNkulunkulu ngingulube hlala kwezakho izindawo, yehlela lapho ube ngumgcini ongcwele uma ufuna, nakho lapho khona. Uma nithanda izwe noma izinto zezwe, uthando lukaNkulunkulu alukho ngisho nakini, kwasho izwe. Manje hayi ngoba ngiyeka ukudla umquba kwangenza ngehluka engulubeni. Niyabo, kwangenza ngingabe ngisaba ingulube. Akusikho lokho, kodwa ngenkathi kuguquka ivelo yami. Oh, babiyela ngothango ngiqagele bayabavala ngemigoqo. Angifanele ukwenza lokhu. Oh khabo, awuvaleli lutho ngomgoqo kulokhu. Uzala ngokusha nje, yilokho kuphela. Usuguquliwe nje kunjalo. Kodwa uma ubungakhipha umoya kulelo undlu bese ufaka engulubeni, lelo undlu belingenza into efanayo, ingulube ibingenza into efanayo umoya wewundlu kulo obungayenza, nalelo undlu belingajika ngqo bese lenza into efanayo enziwe ingulube. Manje niyabo nina zingulube nikuphi na, niyabo kunjalo impela, kunjalo niyabo, niyaqhubeka niphume futhi nithande izinto zezwe, nigqoke izikhindi futhi nenze zonke lezi zinto, qhubekani khombisa ukuthi niyini. Niyakubazi ngesithelo sabo, nawe umuntu uyakha amakhiwane emeveni na, niyabo qhabo qhabo ukha amakhiwane ezihlahleni zamakhiwane, uthola ama-aphula ezihlahleni zama-aphula, uthola ameva ezihlahleni zameva.
Right. Now, listen real close now. Having
manje alisisani impela manje, wasimisela ngaphambili ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu ngokwabakhe, njengalokho kwaba kuhle kuye ngentando yakhe wasimisela ngaphambili ukuze kutuswe inkazimulo yomusa wakhe asiphe wona ngesihle ngaye othandiweyo. Kwenziwa ngubani na? Isizathu ngiyeke ukuphuza na? Isizathu ngiyeke ukubhema na? Qhabo wakwenza, wangenza ngaphambi kokusekela kwezwe ngemukeleke ebukhoneni bomusa wakhe. Lutho engilwenzile angenzanga lutho ngakho, ngangingena lutho engangingalwenza ngakho, ngangiyingulube kwase kuqaleni nje, ngangiyisoni, ngizalwe emndenini wezidakwa, ngakhuliswa esigayweni sotshwala obungekho emthethweni, ngihlezi phezu komphongolo kagolokho okudumazayo, kunjalo umshovi waseKentucky otshwala obungekho emthethweni, ngingakaze ngiligqoke iphela lesicathulo ngaze ngaba umfana omkhulukazi, izinwele zehlezayo shaya entanyeni yami, ngihlezi lenhla lapho phezu komphongolwana otshwala obungekho emthethweni, ngenza utshwala obungekho emthethweni. Nokho umongcwele ufika kimi ngineminyaka eyisikhombisa obudala, wathi ungathinti nethonsi labo futhi ungazelulazi ngalawo mantombazane amadadlana phandle lapho, futhi ungabhemi usikelidi noma umpolombe ukumpolomba. Oh, babayeni na intando yababa yethu ngaphambi kokuthela kwezwe ukuthi wenza ngithuma ukuba ngishumayele igongelo futhi ngihole izimvu zakhe. UNkulunkulu ambusise futhi kuze kube phakade lelo gama elikhulu ngiyohlala ngebhayibheli lakhe, ngigqila noma ngigwiliza, ngithandwa ngabantu noma ngingathandwa ngabantu, noma ngabe ubani uyangithanda noma cha, ngizothokozisa yena, ngifuna ukwenza lokho ukuthokozisa yena. Uma iBaptist ingenqaba, iMethodist, iPentecostal phezu kobufakazi babo bokuqala obubonakalayo ukukhuluma ngezilimi kungumoya ongcwele, yingaleso sizathu singesiyo iPentecostal. Asikholwa ukuthi ukukhuluma ngezilimi kukwenza ugcwaliswe ngomoya ongcwele, kanjalo futhi asikholwa ukuthi ukuhlala ehokweni bekungakwenza ingulube qhawe umnumzane, kanjalo futhi asikholwa ukuthi ukuhlala esigodlweni bekungakwenza ube yinkosi. Akukwenzi ubungaba yinceku, niyabo ubungaba yinoma yini. Qhawe umnumzane, sikholwa ukuthi wemukela umoya ongcwele ngesehlakalo, hayi ngomcabango wokuhlakanipha oyinsumansumane wemibhalo, kodwa ngesehlakalo esaziwa nguwe wedwa. Manje uma ufuna ukwazi noma ngabe kwakungumoya ongcwele, bhekisisa ukuthi impilo yakho ikufanekisa kanjani lokho, izosho ukuthi hlobuni yomoya ongena kuwe. Ungahle ukhulume ngezilimi futhi ungahle ungakhulumi, kodwa kungani iPentecostal yenza into embi kabi kangaka njengaleyo na? Kubambeni lokho, yakwenzelani iPentecostal lokho na? Kungani na? Ngoba ekuqaleni ngenkathi uNkulunkulu eqale ukubuyisela ngaleya iminyaka engamashumi amane eyadlula, ebuyisa iziphiwo, umuntu uqala ukukhuluma ngezilimi, futhi ukukhuluma ngezilimi kuyisiphiwo esincane ngokufundisa kukaPawulo esithekeni sazo zonke iziphiwo, isiphiwo esincane kunazo zonke iziphiwo ngokukhuluma ngezilimi. Futhi kwathi nje bangakwenza bonke bakhukhuma, futhi benza ihlelo, futhi balibiza ngomkhandlu omkhulu okuyi-Assemblies of God. Manje ngiye ngakhuluma kwamanye amadoda abo abedlula onke, osiyazi babo bezenkolo ababedlula bonke, futhi bathi mfowethu Branham ukwinsile, kodwa pho singenzenjani manje na? Uma besingakuvukela lokho besizo kahlelwe sikhishwe futhi ningacabangani ibandla lethu ngakho na kanti sesibafundise iminyaka ukuthi bufakazi bubonakalayo kuba nomoya ongcwele ukukhuluma ngezilimi kuzakwenzekani-ke uma sikushintsha manje na leso isiqalekiso sehlelo
ayibusisa inkosi asinahlelo njengoba umoya uhola nje siyakuthatha umbabhathizo kamoya ongcwele uyisehlakalo esiqondene nomuntu
ngibabonile abantu bekhuluma ngeziningi ngibabonile abathakathikazi nabathakathi noma isiphi isithunywa senkolo saziwo okufanayo esesake sabhekana nobuthakathi namadimoni ngibabonile bema futhi bekhuluma ngeziningi bese bephosa uthuli ngemuva kwamakhandi abo bese bezisika ngomkonto omude bese bekhuluma ngeziningi bese bekuhumusha futhi wena uthi lowo ngumoya ongcwele na impela kusiwo idemoni uJesu akazange athi niyakubazi ngezilimi zabo kodwa niyakubazi ngesithelo sabo abasemfesi besihlane lokuqala basho ukuthi isithelo sikamoya uthando ukujabula ukuthula ukukhuthazela ububi ububele ukubekezela bumnene ukukholwa ukuzithiba kunjalo na nakho lapho khona manje uma uyimethodisti lezo nhlobo zezithelo ziyakulandela ukuthi awusheshi ukuba nolaka bese ulwa nokunseneneza kwesaha uma unokukhuthazela nokusunothando futhi uyamnaka wonke umuntu uma uthando lwakho olokuqala lungukristu okwakho okulandelayo ngumfo wakini wena yiba ngowesithathu kwehle njalo kanjalo uma uqhubeka unokubekezela kubele kukhuthazela kukholwa he wena uthi umoya wenkosi phezu kwami futhi kukhona ukuphiliswa kwaphezulu umoya ongcwele uyafana namhlanje manje wena uthi awume kancane ngiyafundiswa kwi-Church of Christ izinsuku zezimangaliso selwedlule unedemoni kunjalo wena uthi awu sifanele sibhaphathizwe ebhayibhelini ayikho into okuthiwa ngubhaphathizwa egameni likaSathane umoya ongcwele ngiyakubona khona manje kusebhalweni yigama lenkosi ujesu ndawo zonke igama lenkosi ujesu uba kancane sizokukhahlela sikukhiphe kwi-assemblies ugwaca kulokho unomoya wamanga kuwe ulalele ufundise wamanga noma umprofethi wamanga manje thola indawo eyodwa nje lapho abake babhaphathizwa khona igama likayise indodana umoya ongcwele futhi ngiyokunikela kuwe ngizokukhombisa yonke indawo babhaphathiza zwa egameni lenkosi ujesu manje ubani oqinisile i-assemblies noma ibhayibheli na uma uthi awu nifafaziwe akabusisa unkulunkulu lokho kuhle impela nje kimi nje awunayo imfundo eyenele ngiyakutshela bafafaze kwenza mehluko muni ukuthelwa ngamanzi noma ukuculiswa phansi na angikhathali ukuthi kubukeka kunjani ibhayibheli lathi akubhaphathizwe futhi ubhaphathiza kusho kuculiswa wena uthi kwenza mehluko muni na awu uma-ke unkulunkulu watshela umose khumula izicathulo zakho usemhlabathini ongcwele umose athi lokho kuyinkathazo enkulu kakhulu ngizovele nje ngikhumule isigqoko sami ngifanele ngiqaqe izicathulo zami kwakungakuhle nje impela na khona umzamo unkulunkulu wayengeke neza khulume kuye aze akhumule izicathulo zakhe futhi unkulunkulu angasoze akukhuluma ebandleni lize libuyele ezindabeni nemigomo ukristu ayendlale phansi futhi ingahlelwa ngokwamadlingozi noma ihlelo elithize ukulidonsela ngapha nangapha bazodingeka babuye ukuba bakholelwe ezimangalisweni bakholelwe ezibonakalisweni bakholelwe kumoya ongcwele babhaphathizwe egameni likajesu kristu nazo zonke lezi zinto bazodingeka babuyele kulokho kungenjalo unkulunkulu angeke akhulume na kubo kunjalo impela lilapho-ke ibandla ingakho singesibo abamahlelo ingakho impela singasuti ehlelweni kholwa ibhayibheli bese kuthi-ke kukhona izinqwaba zezinto phakathi lapho esingazazi inqwaba yakho kodwa sibe sivulekile osijesu wembule nje
comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world.
Hi, Methodist, I'm a Baptist, I'm a Presbyterian, God, Jesus, kukhanya kwezwe.
All ye saints of light proclaim, Jesus, the light of the world. Then the bells of heaven will ring, Jesus, the light of the world.
Wonke umuntu ngendlela yokukhonza manje.
We walk in light, beauty.
Ubambe umzuzu nje yabo.
Come where the dew drops up, mercy are bright. Shine all around by day and by night. Jesus, light of the world.
Ungayiqoka yini ukuba noJesu nezwi lakhe kunokuba nayimuphi umqondo wehlelo ngakho na? Bangaki abangaqoka ukuba noJesu nezwi lakhe na? Manje thola indawo eyodwa phakathi lapho uNkulunkulu ake agcoba khona ihlelo. Thola indawo eyodwa ake abeka khona umshumayeli wesifazane noma wagcoba eyodwa emibhalweni. Thola indawo eyodwa lapho noma yimuphi umuntu ake afafazwa khona noma wathelwa. Thola indawo eyodwa lapho noma ubani ake abhaptizwa khona egameni likaJesu Kristu noma aphi kunoma yini kuphela igama likaJesu Kristu, hayi uyise, indodana, umoya ongcwele. Thola lapho umuntu oyedwa ake abhaptizwa khona egameni likaYise, indodana, umoya ongcwele. Wazi umkhombise kuphi wonke umuntu wabhaptizwa egameni likaJesu. Manje siqhubekela ezintweni ezijule kakhulu kunalokhu manje. Manje singena ebufakazini bokuqala obonakalayo. Kanjalo njalo nokubona nje ukuthi kukuphi. Manje uma befundisa ukuphambana lokho, bafundisa izinto ezingekho eBhayibhelini. Kumbulani nginibuza ngendawo eyodwa lapho okwake kwaba khona ihlelo. Ngikhombise eyodwa nje khona ke khona onephutha. Angibuzi ukuthi kube khona oyedwa lapha noyedwa ngapha. Mhlawumbe uma omunye wayengekho ngiyanikhombisa, ngikhombise indawo eyodwa okwake kwaba khona ihlelo iminyaka engamakhulu amathathu emva kokufa komphostoli wokugcina. Ngikhombise lapho kukhona khona ihlelo elilodwa ngaphandle kwebandla elikatolika liqala. Ngikhombise indawo eyodwa ukuthi iBhayibheli aliwagxeki amahlelo. Manje-ke kungani nihlelo na? Ngikhombise indawo eyodwa, manje indawo eyodwa, indawo eyodwa lapho noma yimuphi umuntu ake afafazwa khona kukho ukuthethelelwa kwezono zabo. Angisho ukuthi oyedwa lapha nje nalaphaya. Manje ngikhombise indawo eyodwa embhalweni wonke. Ngikhombise indawo eyodwa embhalweni wonke lapho khona noma ubani ake athelwa khona kukho ukuthethelelwa kwezono zabo. Ngikhombise indawo eyodwa lapho noma ubani ake abhaptizwa khona egameni likaYise, indodana, umoya ongcwele. Indawo eyodwa nje umuntu oyedwa lapho umuntu oyedwa ake abhaptizwa khona egameni likaYise, indodana, umoya ongcwele. Ngikhombise indawo eyodwa lapho uNkulunkulu ake abeka khona umshumayeli wesifazane ebandleni noma ake asho ukuba abe nguye. Ukuphi na? Leyo inselelo enkulu kodwa ngifuna ukuthola umbuzo wenu manje ubekwe epulpiti ningikhombisa ukuthi ikuphi eyodwa yalezi zinto kulobusuku ngizoxolisa. Uma kungekho manje-ke, uma ungakahlangabezani nalezi zidingakalo manje-ke, kungani ungahlangabezani nazo na uze ube ngomunye wethu? Unguye empeleni sekungashiwo. Uma igama lakho lisencwadini yokuphila yewundlu, uzohamba ekukhanyeni, uzokubona ukukhanya, uNkulunkulu uzokwembula, futhi uzohamba kukho kunjalo impela. Niyabo? Manje ini anginibuyiseli ebandleni, nginibuyisele eBhayibhelini. Manje wathi uPawulu na? Wathini uPawulu na? Uma ingelosi evela ezulwini ishumayela noma yini enye kunale mayibe ngeqalekisiweyo? UNkulunkulu wathi onke amazwi omuntu mawabe amanga, awami abe yiqiniso. Ngakho angikhathali ukuthi noma yiliphi ibandla lithini, iPentecostal, iBaptist, Presbyterian, iziwa uNkulunkulu iqiniso. Bakuqalelani lokhu na ngenxa yamahlelo? IPentecostal Assemblies of God namhlanje ibinganikela nganoma yini phansi impela egcineni kwezinhliziyo zalabo bafundisi abakhulu uma bengazange baqale lowo mphedesho wobufakazi bokuqala obubonakalayo ukukhuluma ngezilimi. Bayazi ukuthi lokho kuyiphutha, ngeke uwabambe amanzi impela kungeke. Ngingafakazisa kini ngeBhayibheli likaNkulunkulu ukuthi awumamukeli umoya ongcwele ngokukhuluma ngezilimi, akukho phakathi lapho. Oh, uyacabanga ya impela kulotshwe kwasondelana kakhulu ngakho ukuthi bekuyodukisa nabakhethiweyo yabo ukufihlile emehlweni abahlakaniphileyo nabanoqonda futhi wakwembula ezinganeni. Kwesambulo sikamoya ubhekisisa isambulo sishaya kukho futhi ukubhekisise kugqama yabo nakho lapho okhona yabo nanso into oyibhekisisayo mngane yabo ilapho. Sibonga uNkulunkulu ngomoya ongcwele onguthisha wethu futhi akaphumi nje bese ethola umbono othize oyintsuntsumane endadlana bese ewukhuphulela lapha bese ethi oh haleluya nakho kuqinisile kulotshwe lapha haleluya. Umoya ongcwele ubuyela emuva bese ukuletha ngqo phansi kwedlule embhalweni bese ulibeka phansi ngqo liqhubeke ngqo ngumbhalo yabo yengaleyo nkathi-ke othole ngayo iqiniso kunjalo impela. Ukuba kufanele kube ngumthetho phezu komthetho phezu komthetho nomuthwa phezu komuthwa phezu komuthwa yileyo ndlela iBhayibheli elathi akwenziwe ngayo. Wena uthi uyalibheka yini ihlelo khawumnumzane? Uyambheka yini umshumayeli wesifazane na khawumnumzane? Uyakubheka yini ukukhuluma ngezilimi khawumnumzane? Uyababheka yini laba bantu obhaphathizwe egameni likayise indodana umoya ongcwele khawumnumzane? Khawumnumzane kodwa ngithi uma sebazi kangcono manje uNkulunkulu yobabeka icala uma bengakulandeli kukhanya ungahle ukuba ubungakwazi kwaze kwaba yimanje nje kodwa usuyakwazi kusukela manje yabo. Manje uma ungacabangi ukuthi kuqinisile hlola imibhalo manje-ke thola indawo yakho bese uyabuya bese ukubeka phezu kwaleli deski kulo busuku futhi sizobona ukuthi kuqinisile noma cha. Manje-ke hamba uhlole ngengqondo evulekile inhliziyo evulekile. Manje lokho manje lokhu ukufundisa okunje kungokwetabernakele kaBrenham yabo lapha nje khona lapha nje akukho ngifike sengathi ngabe akusile itabernakele kaBrenham ngifise sengathi nje lalibizwa ngokuthi itabernakele lingenalo ngisho negama lami elinyathiselwe kulo. Ngilungisela ukuguqula le ndlu yokukhonzela nonke niyazi ngenkathi siyithenga ngayithenga ngenkathi ngisasebenza enkampanini yezemisebenzi yomphakathi. Ngase ngibeka lento phezulu lapha ngase nje ngiyibiza ngalokho ngenxa yokuthi umfoti Seward nabanye banameka igama lami kuyo ngenkathi beyifaka encwadini yobunikazi phansi lapha. Kothi nje ngingalungisa lento esikuyo manje lendlu yokukhonzela izoguqulelwa kulokhu umphakathi futhi nje inikelwe igama lami lisuswe kuyo. Angicabangi ukuthi igama lami lifanele kuba kuleyo ndlu yokukhonzela. Ayifanele ibe yitabernakele kaBrenham, ifanele nje ibe yindlu yokukhonzela ibandla lenkosi uJesu Kristu noma into efana naleyo. Itabernakele lenkosi niyabo indawo yokuhlala, indlu yomkhuleko noma into ethize enye inikwe uhlobo oluthize lwegama. Ngidedele ibandla kube yibo abakhetha igama labo. Igama lami ngingumuntu nje, igama lami alikufanele kuba kulokhu kungabi lutho nje. Isizathu sokuba kubekwe igama lami kulena ngoba igama lami lalisencwadini yobunikazi yayithi Billy Branham. Niyabo futhi alifanele libe lapho khaba umnumzane, ifanele ibe yindlu yokukhonzela yomphakathi. Leli lifanele libe yibandla lapha. Leli bandla liyazibusa, akukho sigungu abaphatheli noma abadikoni abazokutshela ukuthi yenzani. Leli bandla evotini lonke likutshela ukuthi yenza ini, kunjalo impela. Uma kukhona isinqumo, uma ungamthandi umelusi wakho futhi kukhona abantu ababili noma abathathu othola ukuthize okuphambana nomelusi, ngeke basukumana nabadikoni babo abaphatheli bakuyini noma imuphi ophethe kudla abakuso lapha banevoti elilodwa nje yilokho kuphela. Uma engumsizi kamelusi unevoti elilodwa nje ufana nje nelunga elejwayelekile elihlala emuva lapho, lonke ivoti lebandla likazolula udaba futhi lokho kulungile. Lokho kulungile, akukho sigungu sabadikoni esiqosha umelusi noma akukho melusi oqosha isigungu sabadikoni. Ibandla lenza lokho evotini likawonke wonke lento yonke liyazibusa. Asinabaphishophi, asinabobonisi abakhulu, sinoJesu. Amen. Ungumbhishophi, ungumbonisi omkhulu, ungumelusi oyinhloko, uyinkosi, umbusi, ungumphilisi, uyikho konke, kukho konke. Futhi nje thina siyizikhonzi zakhe, sihamba ekukhanyeni. Amen. Futhi umisile abanye ebandleni, ini? Ebandleni emzimbeni. Umisile abanye phakathi lapho, ini? Kuqala abapostoli, lowo izithunywa zenkolo. Sinoyedwa lapha ebandleni manje, umfana omncane ohlezi emuva lapho, umngane wami, umfowethu, ngimbiza ngoCritch. Jeffries, ngolo kuqala ubizo oluphakeme okwedlula lonke isithunywa senkolo. Wena uthi umpostoli wishithunywa senkolo nango woqobo. Hamba uphike kwishichazamazwi futhi uthole ukuthi kusho ukuthini ukuthi umpostoli kusho ukuthi othunyiweyo. Hamba ubheke nokuthi kusho ukuthini ukuthi isithunywa senkolo othunyiweyo into efanayo. Uhlelo oluphakeme okwedlula lonke isithunywa senkolo esihamba izilwandle ngenkosi uJesu ophakeme kuqala abapostoli okwesibili abaprofethi yena umprofethi umboni hhayi lo owenza hhayi umpostoli owenza sengathi uyisithunywa senkolo futhi ahlale ekhaya kodwa lowo uyisithunywa senkolo ngempela nomprofethi umboni abapostoli baprofethi bafundisi abavangeli abelosi uhlanganise lokho kumzimba kulowo mzimba wendawo bese ke kukhona iziphiwo eziyisishiyagalolunye zokomoya esinye sazo ukuhlakanipha ukwazi ukuphilisa kukankulunkulu ukukhuluma ngezilimi ukhulunyutsho kwezilimi zonke lezi ziphiwo ezehlukene okusemzimbeni wendawo nalabo abapostoli abelusi abafundisi nabavangeli bonke balapha ukuba baqiniseke ukuthi kulezi ziphiwo lezi zinto zisebenza kahle uma bethola into engamanga ivuka ngokushesha bayayigxeka ngoba ayikho ngokombhalo ake kwenyukele umuntu lapha athi akabusisi uNkulunkulu nginamafutha ezandleni zami bukani lapha niyazi ngikholwa ukuthi nginomongcwele futhi nginamafutha ezandleni zami yozo umuntu ethi lokho akusikho okwangokombhalo kunjalo asikuthathe futhi siye lapha egamelweni asihlolisise wonke umbhalo ngikhombise emibhalweni ukuthi kukuphi lokho obufakazi obubonakalayo bukamoya ongcwele Omunye wathi, oh ngakhuluma ngezilimi nginawo. Ngikhombisa emibhalweni ukuthi lobo ngobufakazi obonakalayo bukamoya ongcwele. Njalo. Oh inkosi yangibizela ukushumayela kusho omunye wesifazane ngikhombisa emibhalweni akwenza khona lokho. Ya. Oh ngiyazi inkosi yangitshela yangibusisa ngalowo busuku ngokubathizwa egameni likaYise indodana umoya ongcwele ngikhombisa emibhalweni lapho khona ofanele ukuba wenze lokho. Hawu ngilunge njengoba ubani omunye futhi ngiMethodist noma iBaptist noma iPresbyterian ngiPentecostal ngikhombisa empalweni lapho uNkulunkulu asho lokho niyabo kunjalo akukho lapho manje ukukhona intshelelo evuleke kabanzi yini namalunga alethabernakele kukhona intshelelo evuleke kabanzi manje uma uthola into eyodwa ucabanga ukuthi iyiphutha engiyishilo kulokhu kusa into eyodwa iphambene nombhalo ubuphezelekile kuba ukubeke lokho phezulu kwaleli pulpiti kulokhu kuhlwa kunjalo ulethe bese ukubeka lapha umkhombisi embhalweni ivesi eBhayibhelini ukuthi kukuphi lapho okwakukhona khona ihlelo ukuthi uJesu wenza ihlelo kumbe noma yipi yalezi zinto engizifundisile lapho ake agcoba khona futhi wabeka umuntu wesifazane ebandleni njengomshumayeli lapho ake agcoba khona ukufafaza ukuthela noma yini yalolo hlobo ekade ngikhuluma ngayo ibeke lapho manje ke kulobusuku singena uma inkosi ithanda ekutheni umbhabhathizi kamoya ongcwele nasekutheni izalo yenyoka neyo wesifazane kulungele inkosi inibusise bangaki ozizwa ekahle na ukuthi angihambe ngiqhubeke ukuthi angihambe ngiqhubeke manje liculeni kamnandi ngempela enkosini manje kade kukhona into eyodwa selokhu ngibe besisikhathi sokuphumula kulamaviki ambalwa ngithole lokho bekuyinkathazo ngami futhi ngifuna ukuvuma manje ebandleni lami ahlale emva kwalezo zihlahla ze-oke ne-hikori ezansi lapho ngitadisha ngalenza kuphi iphutha lami lokuqala na yini eyangenza ngaphambuka na kwakuyini na niyazi ukuthi ngatholani okungenza ngibe sephutheni na kukhona into enjengokuthi uhamba uze weqe ngento ethize benikwazi lokho na ungazama ukuba kahle futhi uzama ukuba ulunge futhi ke ungalunga kuze kweqe futhi nje ngitedele abantu bangise le nale niyabo bayothi awumfowethu Branham woza ngapha inkosi ingitshele ukuba ngikutshele lokhu awu kulungile mfowethu sengifikile umfowethu Branham ungayi ngapho ngapha awu mhlawumbe kungcono ngingayi lapho niyabo futhi awazi ukuthi uzokwenza njani yiloko okungenza ngiguliswe imizwa ngiyalapha inkosi engihoyela ukuba ngiye khona futhi anginandaba ukuthi ubani uthini ngakho niyabo kunjalo impela ngakho ngeke ngalimaza imizwa ngaseke ngiqaphela enye into abantwana bami enhla lapho sebephenduke baba ngabagoliswa imizwa bememeza kakhulu ebusuku nakho konke abantu bengcwabelana bephuma bengena endlini lapho sonke isikhathi abantu bevela ndawo zonke angibasola abantu kulokho abantu abagulayo kodwa sinakho konke lokho kuhlelekile kulapho ebandleni uma ngifika ukuba ngibambe umhlangano ngani ngicishe impela ngiphume ngesinyelela ngiphume ebandleni ngoba abantu nje babambelele nalokhu nalokho ngithathele kakhulu futhi ngezinye izikhathi ngiphumela enkonzweni yokuphilisa futhi angimuhle ngempela kuzo ngithi awusho umfowethu Branham inkosi ithe ya uma siza ngapha sihambe akulungile bengingafanele ngenze lokho asidingi ukuba senze lokho manje senze amalungiselelo ukunakekela lokho futhi manje kumbulani nje noma yimuphi umuntu ofuna ngifuna ukubona wonke umuntu futhi ngifuna ukuba nesikhathi futhi ngikhulume nabantu lendlela ungeke ufaka umuntu lapho lento yokuqala niyazi sonke isikhathi sakho sesiye koyedwa futhi awukwazi ukuthola ukuthi ubone omunye futhi lokho akulungile abantu basuka kude ukuba nje bazoba namazwi ambala nawe futhi uma uNkulunkulu enike lawo bantu lokho ukukholwa kimi ukukholwa lokho bafanele isikhathi esincane sokufundiswa ubungeke ubabuyisele emuva uthi khabo angiboni muntu lokho akulungile ngoba ngiyesaba ukukwenza ngoba omunye uyafika wayesethi manje inkosi iyangitshela mfuli Branham ukuthi ufanele wenze into ethize thize lena intando yenkosi manje inkosi izongitshela intando yayo umnumzane King bangaki omkhumbulayo uRA King wayevamise ukuza lapha wayesezansi lapha na wathi ngangakha isikephe ethe lapho ngesinye isikhathi wathi manje mfuli Branham wakha leso sikephe ngokuchaza kwakho uqobo wathi ngangakha noma enye indoda yayakha isikephe ngesinye isikhathi kwase kufika umfo wathi ubufanele usike lezi zintango ezizungeze isikephe esinceni saso kanje awu yakuzama ngaleyo ndlela enye yathi oh ubufanele ukwenze kanje yonke into izimba bo nayo yonke into isikephe sifanele sibe kanje nomphetho ufanele ube kanje nekhanda nengemuva nesiqondiso wayesethi sasiyinto ebukeka imbi kunawo yo yonke owake wayibona esesenzile wathi yavele yasithatha isikephe yase isipakisha ngemuva egcekeni elingemuva yayisiqala iphuma namasaha ayo ezisikela esinye wathi kufika omunye wayesethi awusho bekufanele usakhe kanje yathi leso sakhiwa ngeziyalo zomunye singaphandle egcekeni elingemuva ngakho lesi ngendlela engicabanga ukuthi sifanele sakhiwe ngayo kunjalo manje uNkulunkulu uma efuna ngenze noma yini uzongitshela ukuthi angenzeni uma ucabanga ukuthi nginephutha kwengikwenzayo kumbe noma yini enjengaleyo mkhulekele ukuthi uNkulunkulu uzongiqondisa niyabo isizathu angikwazi ukulalela kwabaningi kakhulu manje ninalapha mhlawumbe ebandleni nifanele nje nilalele mhlawumbe abantu oyedwa noma babili kodwa lapha ngingena emashumini ezinkulungwane ngakwenza kanjani na ngase ngithike ngaphambi kokuba ngenzele noma yimuphi umuntu impendulo ngizohlala phansi futhi ngikufundisise kahle ngibone ukuthi umoya ongcwele uholela kuyiphi indlela ngizobekeze ngimtshela noma ngitshele owesifazane noma ngabe kuyini leso isinqumo sami ngizonamathela kuso kunjalo ngihlale khona lapho manje izinkokiswano ziyalungiswa noma ubani ofuna ukungibona kulunge ngokuphelele uma uzoshayela eButler 21519 buka ebhukweni lezingcingo nje futhi uthole uWilliam Branham, Bata 21519, amalungiselelo azokwenziwa ezingxoxiswano. Uyobekwa phansi ngaso impela isikhathi nendawo yokukwenza futhi ngingahlangana nawo wonke umuntu ngibonane nabo ngibasize nezinkinga zabo nezinto kodwa angeke nje ngangena bese ngihlala usuku noyedwa amahora amane noma amahlanu nalona oyedwa futhi ngosuku olulandelayo ngilahlekelwe yiyo yonke into sinesikhathi esingaka yababuza ukuthi bafunani nokuthi isikhathi esingakanani bese sikuletha kwehlise ngo futhi sibone wonke umuntu sinakho lokho nendoda ephendula ifoni kuzoba ngumnumzane Mesia lapha noma umnumzane Kowal othezi khona lapho futhi bazokulungisa lokho kahle ebhukwini lami impela lezi ngxoxiswano ngizobona wonke umuntu uma kuyisehlakalo esikhethekile uma kuphakathi nesikhathi senkonzo yomkhuleko manje wabagulayo ningenise abagulayo benu nabahluphekileyo futhi sibayekele balalele ubusuku noma obubili manje sizokhulekela lezo zehlakalo eziphuthumayo kodwa manje ke emva kwishe kobusuku obuthi abube bubili ngifuna ukuqala phakathi enkonzweni yami entsha futhi ngifuna ukubabuyisela lapha kuleli kamelo ngoba niyawazi umbono bangaki okhumbula umbono na impela niyawazi wethende elincane ekamelweni manje ngizongena nomidi ebusukwini bokuqala ngenxa yokungenisa besifazane bese kuthi ke uma ku ngibona ukuthi kusebenza kanjani naye nje ephakathi up. Bese kuthi ke uma kungasebenzi kahle ngale ndlela khona ke ngizojika bese ingenisa abesifazana ababili ngesikhathi esodwa ngikhiphe abesifazana ababili ngesikhathi esodwa ngoba bafika endaweni lapho kungobesilisa nje niyabo nalokho kusobala sinemiqondo ehlanzekile kodwa udevela kanawo phandle lapho niyabo ngakho uyocabangani ngakho niyabo nokuthi izwe lizothini kodwa inkonzo engingeke ngayidedela yaziwe emphakathini awukho namunye oyokuphinda kabili lokhu niyabo qhabo mnumzane qhabo ngiyazi ukuthi kusekuhlanganeni impela manje ngingabuka nje sengathi nje ngifinyelela phandle lapho bese ngiyakuthatha ulele khona lapho izolo ebusuku bengiphupha ngaphambi nje kokuba ngivuke kulokhu ukusa mfowethu Neville bengiphupha iphupho futhi ngicabanga ukuthi inkonzo angazi ukuthi bengenzani kodwa noma ngabe bekuyini ukhuluma ngezinto zenzeka angikaze ngizibone ezinjalo ngivuke nje ngikhala ngidumisa ngishaye umngabe ebusweni ngesandla sami kanjalo nje ngidumisa uNkulunkulu ngilele lapho ngiyazi nje ukuthi kukhona into ethize khona phandle lapha elungele nje ukufinyelela bese ikubamba kuzoba kukhulu ukwedlula obekulokhu kuyikho kuzomangalisa ngikholwa ukuthi uNkulunkulu ulungiselela ukwenza into enkulu kodwa manje sifanele siqhamukele kukho ngokuhlakaniphile ngokuhlakani nasezwini kaNkulunkulu ngqo ngokufanele siyamthanda manje khumbulani uma noma yimuphi wabangani benu noma yimuphi umuntu efuna ukungibona futhi efuna ukukhuluma nami ngento ethize encane engeyangasese mabashayele ubhatla 21519 futhi kuyoba khona ingxoxiswano ehlelwayo phandle endaweni ngeke ngaba nabo nasendlini entsha lapho nangasethabernakele lapha ngoba ningena lapha ngishumayela kwedlule isikhathi ngempela futhi ngihlala lapha ngoba anginani kakhulu kangako futhi nginibamba isikhathi eside ngakho konke engingakwenza ukungenisa lonke izwi ngoba bangani lesi sikhathi kuphela esiyokwe senze ngaso lokhu konke lokhu kuzokwedlula masinya nje sikonda ngo sehlela esigodini sehle ngo bukani labo ohambile kusukela ngonyaka odlule obelapha nabo ngakho sehlela esigodini sifanele sikwenze lokhu manje lokhu kuzokwenziwa manje futhi manje yingalezo sizathu nginibamba wena uthi awulokho kuthiwani ngombhalo ngalokho na ya uPaul washumayela ubusuku bonke ngobunye ubusuku obubodwa lendoda yawa yaphuma endlini yazibulala bangaki okwaziyo lokho na ubusuku bonke uPaul waya ngale wayesebeka umzimba wakhe phezulu phezukwayo wayizwa inhliziyo yakhe iqala kushaya nenhliziyo yalomfo wathi qhabo